Asibe silokhu simile umzuzwana sisekhothamisa amakhanda ethu okwezi lomkhuleko njengoba sikhothamisa amakhanda ethu ngiyazibuza kulo busuku bangaka bangathanda ukukhunjula emkhulekweni ninokuthile enhliziyweni yenu nifuna uNkulunkulu anenzele yona phakamisani izandla zenu nje inkosi iphe lezi zicelo manje njengoba sikhothamisa amakhanda ethu nezinhliziyo zethu phambi kwayo baba wethu sezulwini sisondele sihlaleni sakho sobukhosi somusa futhi egameni lika Jesu Kristu indodana kaNkulunkulu enkulu siya kubonga ngethuba lokuza nesiqiniseko sokuthi uzozwa bese uphendula lokho esikucelayo siyakhuleka baba ukuthi uzothethelela izono zethu okungukuthi ukungakholwa kwethu futhi baba siyakhuleka ukuthi uzosipha ukukholwa ukukholwa okuningi kulobu busuku futhi uyazi ukuthi bekukhonani emuva kwaso sonke isandla lapho phansi enhliziyweni bebedinga ukuthile nkosi baphakamise isandla sabo ngenhlonipho belindele ukuthile kuwe futhi ngiyakhuleka baba wasezulwini noma ngabe bekuyini ukuthi kuzophiwa abantu siyakubonga ngokuvakashelwa izolo kusihlwa siyakhuleka ukuthi uzobuyela kithi kulobo busuku ngobuningi obukhulu bamandla nomusa futhi uzosipha izifiso zenhliziyo yethu ngokuba qiniso isifiso sethu ngokwenza intando yakho nokubona intando yakho yenziwa futhi siyazi ukuthi intando yakho iphathelene nabagulayo ukuthi washaywa imivimbo ngokunqume emhlane wakho ngenxa yokuphiliswa kwethu ngemivimbo yakhe siphilisiwe thina futhi baba siyakhuleka ukuthi intando yakho enkulu izokwenziwa kulobu busuku ukusipha ukukholwa ukuba sikholwe yilokho ngobuningi ukuthi wonke umuntu ogulayo angaphiliswa futhi wonke umuntu olahlekile angakhumbula ukuthi walinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu siphe khona nkosi bangathi bangazi ukuthi inqobo nje kunomhlatshelo onegazi lapho wabo izono zabo azinakubonwa nguNkulunkulu kepha uma bezofanele bafe ngaphandle kokuvuma esidlangalaleni lokho nokukwemukela nokuzalwa kabusha bekungeke inhlobo kube nendlela yabo kuba bake bangene embusweni futhi kwangathi lobu kungaba ubusuku lapho wonke umuntu ovela ngaphansi kwegazi engathi nyelele ngokushesha ngaphansi kwegazi kulobu busuku egameni lenkosi uJesu futhi sizokunika udumo amen. Kuyintatha enkulu kakhulu ukuba lapha kulobu busuku nokukhuluma futhi izolo kusihlwa sibe nesikhathi simangalisayo ukuvakashelwa inkosi kodwa nginihlalise kwaze kwaba leyithi kakhulu andisoze ngakwazi ukukwenza ngesikhathi ngandlela thize kuthi akube uhlobo ocishelwe ukuthola ilanga eliningi kakhulu namhlanje ngangi indodana yami encane uJoseph ubelokhu engilandela ukuba ayobhukuda ngakho indawo lapho sihlala khona inechibe elincane elithi alibiyelwe emuva lapho futhi wathi woze uzongibuka babaye ngiyakwazi ukubhukuda ngathi kulungile ngihlele ezansi lapho kulokhu kusa ngathatha ibhayibheli lami nokunye ukubhala amanothi athize futhi ngenkathi ngisatatisha nangu uyafika ake isikhindi sokubhukuda sakhe sincane wathi ngibuke babaye ngiyakwazi ukutshuza awu uma ngake ngalibona ixoxe ligxumbene emanzini futhi wavuka futhi amanzi etshaza ngekhala lakhe nomlomo wathi ngenze kanjani na ngathi wenza kahle futhi ngivele nje ngacabanga ngesinye isikhathi ngasho into efanayo kubabaye wami ichibili dali lincane ngaphambi kokuba siye emfuleni kwakukhona ichibi futhi thina abantwanyana sasidingeka cishe impela siqhelise emuva imfucumfucu eluhlaza kulo futhi sasi amanzi ayengengaphezu cishe kwamayintshi ayisithupha kujula futhi ngangilokho ngitshela ubabayi wami ngiyakwazi ukubhukuda ngakho ngingelikisodwa tababa waphumela lapho futhi babenebhokisi lensipho elincane lihleli lapho futhi ngabuyela ezihlahleni futhi ngakhumula izingubo zami okwakulapho ukuba ngiyikhumule ukudonsa nje isipikile sisodwa niyazi futhi bangake bake bakubone kunjalo na ngiyabona ukugqoka nje iphela amaovalo liko ngekho amasasipenda kune intanjana nje yefolishi inqumile sipikile okomchilo nje bese kuba ke isipikile nje uvele nje udonse isipikile futhi yiloko kuphela ufanele ukwenze ugxumele phakathi ngqo ukuthi ngakho ngama kuleli bhukizi futhi ngabamba ikhala lami uyazi ngathi pheshe basuka ngandena kulelo futhi utyakala wandizela phezulu ucishe kangako ubabayi wami ehlezi ngaphansi lapho ngibuka ngathi ngeze kanjani na wathi phuma lapho futhi uyageza bicabanga sekukade kangakanani lokho futhi niyazi isikhathi nje siyaphela kithi akunjalo na asinazo nje isikhathi ubukeka sengathi inhlobo ukwenza izinto futhi isikhathi asilinde muntu ngakho ke sifanele sisebenze sisengakwazi ngoba ihora liyeza lapho lesi sizukulwane sizohamba futhi kuzoba khona esinye isizukulwane esizayo uma sikhona esinye isizukulwane ngeqiniso ngiyakusho ngayo yonke inhliziyo yami angazi ukuthi uzofika nini akekho kithi waziyo kodwa ngokweqiniso ngikhona ukuthi kuzoba nesinye isizukulwane ngikhona ukuthi uKristu uzofika kulesi sizukulwane angazi ukuthi ngasiphi isikhathi manje kungahle kube kulobu busuku noma kungahle kube yiminyaka eyishumi kusukela manje noma amashumi amabili kodwa ngiyakholwa uzoba kulesi sizukulwane ngiyakukholwa lokho uma engafiki ngifuna ukuphila nje ngokungathi ubezofika empeleni ngoba ngiyazi ukuthi kungahle kube usuku lwami lokugcina noma usuku lwakho lokugcina futhi kodwa ke khumbula uma sihamba ngaphambi kokuba afike sizoba phezulu futhi ebukhoneni bakhe noma sivuse ngaphambi kokuba abanye baguqulwe icilongo lenkosi liyokhala abafileyo kuKristu bayovuka kuqala khona ke thina sisekhona sisesele siyakuguqulwa ngesikhashana ngokuphazima kweso futhi sihlwithwe kanye nabo sihlangabeze inkosi emoyeni ngokalo uhlelo lovuko ndiyabonga uNkulunkulu uyazi ukuthi siyalangazelela ukubona abathandekayo bethu futhi uma sifika lapho kuhlangana naye kuqala siyobese qalaza kubona ukuthi umama noma ubaba nabo bonke abanye ubekhona yini kodwa niyabona ukuthi kanjani umoya ongcwele kuhlakanipheni kwakhe na siyahlangana kuqala bese kuthi ke uma sifika lapho futhi sicule umuzi omangalisayo ilapho kuyoba khona isikhathi sokukhonza ucabanga ukuthi ngiziphatha ngokuhlekisayo manje ngibuke phezulu lapho kuzoba yisikhathi semangalisayo kimi nakithi sonke uma sifika lapho manje asifunde okunye okuvela ebhebhelini lidala libusisiwe lapha kulobusuku ake siphenge ngalo kwa Roma isahloko sesine futhi sifunde ingcenye nje encwadeni yabase Roma ngifuna ukufunda izindawo ezimbili kulobu busuku kuke lesize nasencwadeni yabase Roma manje incwadeni yabase Roma isahloko sesine iverse leshumi lesikhombisa njengokulotshiweyo ukuthi ngikumisile ube nguyise wezizwe eziningi phambi kwakhe yena akholwa nguye kwalowo uNkulunkulu ophilisa kwabafileyo nobiza okungekho ngokungathi kukhona owathi kungekho themba wakholwa ngethemba ukuze abe nguyise wezizwe eziningi njengalokho okwalotshwa yoba njalo inzalo yakho engabanga buthakathaka ekukholweni kanakanga umzimba wakhe obusufile eneminyaka engaba ngeyikhulu nesizalo sikaSara sifile akangabazanga ngesithembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa kodwa waqile ekukholweni nika uNkulunkulu udumo
and being fully persuaded that what
eqinisekile ukuthi lokho akwethembisile unamandla nokukwenza ngalokho ke wabalelo kuye ukuthi kungukulunga
now it was not written for his sake alone
kepha kulotshwanga ngenxa yakhe yedwa ukuthi kwabalelwa yena kodwa nangenxa yethu esiya kubalelwa khona thina esikholwa nguye owavuza uJesu inkosi yethu kwabafileyo owanikelwa ngenxa yesiphambeko zethu wavuswa ngenxa yokulungisiswa kwethu ngikuthanda kanjani lokho lokho ngokunye kokufundwa kombhalo kwami engikuthandayo kweBhayibheli ngoba kuqinisile kakhulu kulokho uNkulunkulu ayeyikho lokho akwethembisa futhi wafunga ukuthi uzokwenza futhi manje ngikhethe le ndaba ngenxa yokuthi ngicabanga ukuthi kunoma yimuphi umhlangano ukubona ukukholwa esikubone kusetshenziswa lapha ezweni lobusuku ukuthi akukho muntu obuthakathaka phakathi kwethu ngaphandle kwalowo ophulukisiwe lokho amandla kaNkulunkulu akufikele nalokho akwenzile Kuhona gengi, tabange uma singakhela ngase 2018 ekilisile senze impumelelo emgomweni khona ke kungaba ngokumangelisayo kanjani uma singashaya lobo busuku obukhulu noma ihora lovuthendwaba futhi sifanele sikhumbule ukuthi ayikho into engenziwa ngaphandle kokukholwa futhi kuqala kufanele kuvunywe ngokuba ungumqalisi wokukholwa siyakwazi lokho ukuthi akukho nto engenziwa ngaphandle kokukholwa futhi ngaphandle kokukholwa kunakwenzeka ukuthokozisa uNkulunkulu futhi manje ungumpristo omkhulu wokuvuma kwethu manje iKing James lapha encwadini yamaHebheru kubeka ngesivumo ukusho isivumo nokuvuma yinto efanayo ukusho isivumo nokuvuma vuma kuchaza ukusho into efanayo ngemivimbo yakhe ngiphilisiwe yabo manje ngokuphila kwakhe ngisilisiwe
Then first we've got to confess.
Futhi manje ke kuqala sifanele sekuvume futhi uhlezi njengomlamuleli futhi umlamuleli kuphela phakathi kukaNkulunkulu nomuntu futhi uhlezi lapho ukwenza ukunxusela kulokho esivumayo ukuthi ukwenzile ephelele kanjani kanjani into eqine kanje pho.
And now I want to read another scripture found over in
Kubanje ngifuna ukufunda omunye umbhalo otholakala ngali encwadini kaGenesise isahluko samashumi amabili nambili futhi asiqale ukufunda lapha cishe ivesi lesikhombisa futhi uIsaka wakhuluma kuAbrahama uyise wayesethi baba wami wayesethi yena ngilapha ndodana yami wayesethi bheka nanku umlilo nezinkuni kepha liphi iwundlu lomnikelo wokushiswa na futhi uAbrahama wathi ndodana yami uNkulunkulu uza kuzibonela imvu yomnikelo bahamba bobabili kanye kanye Futhi bafika endaweni uNkulunkulu abemtshele yona uAbrahama wakha khona ialtare walungisa izinkuni wabopha uIsaka indodana yakhe wambeka ialtare phezulu kwezinkuni futhi uAbrahama waselula isandla sakhe wathatha ummeze ukuba ahlabe indodana yakhe
and the angel of the Lord
Wase kumemeza kuye ngelozi yenkosi isezulwini yathi Abrahama Abrahama yena wathi ngilapha yayisithi ungabeki isandla sakho kumfana ungenzi lutho kuye ngokuba ngiyazi manje ukuthi ukuthi uyamesaba uNkulunkulu futhi ngiyakubona uyigodli eyakhe indodana yodwa yakho uAbrahama waphakamisa amehlo bheka ngemuva kwakhe inqama ibhajwe esihlahleni ngezimpondo futhi uAbrahama waya futhi wayithatha inqama futhi wanikela ngayo phezulu umnikelo wokushiswa esikhundleni sendodana yakhe futhi uAbrahama waqamba igama lendawo ngokuthi uJehova Jaira njengalokhu kuthiwa namuhla entabeni yenkosi kuyabonelelwa Ngifuna ukuthatha indaba lapho uma kungabizwa ngendaba uJehova Jara igama lichaza ukuthi inkosi izozibonela yona uqobo umhlatshelo uma ingenawo owodwa ingahlinzeka owodwa ngibonga kakhulu ngalokho Manje le ndaba enkulu futhi manje ngifunda lapho ukuthi uAbrahama akangabazanga ngesithembiso ngokungakholwa kodwa waqinile nika uNkulunkulu udumo
Abraham was the one that God made the covenant and promised to
Manje uAbrahama nguye uNkulunkulu enza isivumelwano nesithembiso kuyo futhi uAbrahama hayi yena kuphela kodwa nenzalo yakhe emva kwakhe uAbrahama nenzalo yakhe futhi manje ukhumbulani lokhu manje uma sifile kuKristu siyinzalo kaAbrahama uma sizalwa kabusha manje asiqaphele ngempela ngalokhu manje njengoba sifundisisa lezi zifundo futhi manje uma nizolalelisisa nineqiniso umoya ongcwele uzonembulela ngizolibamba ithemba bese kuthi ke lizokhanyisa leli dolobha nayo yonke into ezungezile uma nje sithathe isikhathi sethu futhi sibambe umbono lokho umoya ongcwele uzama ukukufinyelelisa kithi
Abraham
Manje u-Abraham wabizwa ukuthi kwanikezwe isithembiso ku-Abraham nenzalo yakhe. Manje kunokuningi kakhulu namhlanje bangani okubizwa ngobuKristu okungesibo ubuKristu. Manje ngiyakuzonda nje ukusho lokhu, kodwa ngingaqoka ukuma lapha futhi ngibe ngothandwa kakhulu phakathi kwabantu, futhi wonke umuntu ekumbambathe emhlane wakho naye yonke into kanjalo. Kodwa-ke ngizofaneleke hlangane nalelo qembu ekwahlulelweni ukuba ngiphendule ngakho. Ngakho-ke ngifanele ngithembeke. Manje sikabuka ngaphezu kwamabandla naphezu kwezwe namhlanje, phezu kwalokho okubizwa ngobuKristu, futhi sithole ukuthi le ngamamayela ayisigidi ebuKristwini, futhi kwabikezelwe ebhebhelini ukuthi kuzoba ngaleyo ndlela. Manje abaningi bemukela uKristu ngendlela yokuthi hawu, ngiyamkholwa ngani, udeveli ukholwa yinto efanayo, niyabo. Futhi abaningi babo bazama ukukwemukela phezu kwamadlingozi ukuthi hawu, ngakhuluma ngezilimi ngasinomoyeni, ngibabonile abathekati benze into efanayo nabadansi bakadeveli e-Afrika. Impela bekhuluma ngezilimi futhi uze igazi ogebhezini lokhande lomuntu, futhi babize udevil. Umama wami uyindiya, indiya uhafu, futhi abantu bakubo ngibabonile bethatha ipensela futhi balibeke phansi kanjalo, futhi babuke ipensela ligijima futhi libhale ngezilimi ezingaziwa, futhi bona bami lapho futhi bakuhumushe, babize udevil impela. Yabo, angeke uhambe ngamadlingozi, yabo. Impilo yakho oyiphilayo iyafakaza lokho oyikho, yabo. Akunendaba ukuthi mhloboni yomuzwa, angeke wesekele ubuKristu kunoma mayimuphi umuzwa ngokuphila. UJesu wathi niyakubazi ngezitshelo zabo, hayi ngokusho ukuvuma kwabo, hayi ngalokho abakushoyo. Futhi uJesu futhi wathi usondela kimi ngezindebe zakho, ngepha inhliziyo yakho ikude nami. Lokho kusho ukuvuma kwabo. Niyabo, impilo yakho isho ukuthi kuyini. Futhi uma umuntu ethi uyamkholwa uNkulunkulu futhi aphike izwi elilodwa laleli iBhayibheli, noma aliguqule noma kanjani ngalo, kuzofanele kube yiphutha. Wena uthi akwenzi imehluko ngalezi zinto ezincane, impela kuyawenza. Igama elilodwa elincane yilokho kwasithatha kwasingenisa kuyo yonke lenkathazo, hayi ukungalikholwa kodwa nje ukulibeka endaweni engesiyo. Weva wavele waba nosathane ukuba aligeje, wavele nje wamnika ukuzidla ezansi kamfowethu uLiam. Ngisela kwedlula, ngihamba ngedlula ezansi yeSanta Maria, yileyo nto eyasiletha siphuma ensimini yeSatani, futhi kwabangela yonke ingane egulayo. Njengoba ngikhulekele ingane enokugongobala ilele lapho emizizwaneni embalwa edlule ngingena, yini ebangele lokho na? Ngoba u-Eva kazange angalikholwa, kodwa wamane nje wathatha ukuzidla ukuthi kuzoba nengqondo, lokhu kuzolunga, futhi wabangela konke ukufa, konke ukugula, konke ukudabuka, bonke ubuhlungu behliziyo. Futhi sizobuyela kanjani emuva phakathi na? Uma kwabangela iminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha yalokhu, sizobuyela kanjani emuva nanoma yini ngaphansi kwalo lonke izwe liphelele ngendlela elilotshwe ngayo na? Udevil wanqoba yimpi phezu kwesintu ngokuzidla nesintu. Ukuzidla nje ngani? Kumele ukuzidla lokhu kungaba yikho na? Kumele ukuzidla. Uma ukuzidla kuphambene lezi, kodwa-ke ukuzidla kuyiphutha, izwi liqinisile ngendlela nje elilotshwe ngayo. Ungabeki ukuhumusha kwangasese, lisho nje ngendlela elilotshwe ngayo, futhi likhole kanjalo. Yabo, uNkulunkulu yalinakekela lingendlela nje belifanele libe ngayo. Ngakho-ke asilikholwe nje ngaleyo ndlela. Manje izwi lonke umoya ongcwele kumuntu, wonke umusho ebhayibheli, umoya ongcwele okuwe uzochizelela ngo-amen, ngoba umoya ongcwele waloba ibhayibheli. Futhi uma ekuwe engasho kanjalo ukuthi awu, lokho kwakungoko munye unyaka, lokho kwakungokwalokho, noma lokho kwakungokwalokho, ingakusho kanjani lokho? Futhi abe ngumoya ongcwele kuwe na? Ngeke kwenzeke. Uzofanele athi amen kuwo. Manje njengoba ngelingelanga into yokuqala uNkulunkulu ayinika abantu bakhe ukuba baziqinise kwakuyizwi futhi akagaze kuquke angeke kuquke manje izivumo kholo angeke zisebenze amahlelo angeke asebenze imfundo angeke isebenze akukho okwalezi zinto konke kwakho kwehlulekile ngokuphelele futhi kuzokwehluleka kunento eyiyona kuphela ezosetshenzwa leyo yizwi futhi indlela yodwa kuphela esingeza ngayo ngezwi ingegazi indawo kuphela lapho noma ubani ake akhonza uNkulunkulu uzofanele eze ngaphansi kwegazi akukho kunye okulungiselela hlobo angeke uze ngaphansi kwegama le-Methodist angeke uze ngaphansi kwegama le-Pentecost angeke uze ngaphansi kwegama le-Katolika kunedazini lamabandla e-Katolika ehlukene linye kwelinye lomthetho nelesiGreki nele-Roma futhi ahlakazekile nje kabi njengama-Protestani Stani, Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Catholic. Oh, onke, onke, izinhlobo ezihlukene futhi nanko lapho, yabo, kodwa kunenkundla eyodwa yenhlanganyelo, leyo ingaphansi kwegazi, futhi igazi lingukuphila, futhi liyohlala livumelana nezwi njalo nezwi. Manje siyazi ukuthi kuphila kusebulilini besilisa, kusegazini, umbhalo bomvu enhlayiyeni yegazi, ubedlula lapho isi kukukazi singazalela ikanda kodwa uma singazange sibele kuyona iduna azisoze sachamusela impela alizaleki yilondele ngathela ngayo ukwenza izitatimende eziningi ezingenanhlonipho ngisho ukuthi inyoni yesikazi ingazalela isidleke sigcwele emkanda futhi ingathembeka kuwo njengoba ifuna ukwenza ingawafukamela nangamaphiko ayo futhi iwaphendule kuye yonke imizuzu embala azokuniseka ukuthi azothanyuselwa futhi izolamba kakhulu futhi izile ngenkathi isesisidlekele ukuba ithembeke kulawo makande ize ibe ngehluphekayo kakhulu ayisakwazi ukundiza isuke esidlekene uma ibinge nayo inyoni yeduna futhi lawo makanda ezaleka azolala ngqo esidlekeli futhi abole uma ibinge nayo umata wayo kunjalo impela futhi lokho kuthi kubenga leyo ndlela amabandla elitholayo athathe nje izigejane ngaphansi kokuvuma okuyikho ngegama okubandayo umdanso othile oyinkinga noma umuzo othile futhi benza lina abalikhole izwi size nje sithole sidleke sigcwele amaqanda ebolile sekuyisikhathi sokuhlanza sidleke nokuqala kabusha futhi baze bangene ekuthini intaneni nowesilisa uKristu Jesu futhi bathola ukuzalwa kabusha kwezwi khona ke bazofanele bachamusele ngoba kungukuphila esikhathini esithize esedlule ngangidla idina nomshumelo omdala oyi-Methodist futhi ngezwa i-The Agricultural Hour isuka eLouisville i-4-H Club yayikhuluma ukuthi banomshini ongakhipha uhlamvu lombila njengoba nje bewutshalile ensimini yathi kuyokwenza uhlobo olufanayo lwezimpephezi zokusanhlamvu uhlobo olufanayo lwesinkwa sombila kwakungokusanhlamvu okufanayo nje usikwe kanjalo ubekwe ngaphansi kokukhanya uthatha uyiswa endlini yokusebenzela isayensi inhliziyo yawo isendaweni elungile nayo yonke into futhi umthamo ofanayo womsokama ikhalsiyami iphotashi noma ngabe yini kokusanhlamvu kubekwe kahle impela yathi uma uke wacaphuna kungagcwala isandla esakene latshalo ensimini nesaka elenziwa umshini noma elenziwe bese uwahlanganisa bungeke usho umehluko ngeso la kwelemvelo noma ubusike ukwahlukanise phakathi noma yiyiphi isayensi engake ithole umehluko indlela kuphela ongasho ngayo umehluko ngokuwumbela lokho kuyakusho umuntu angahle abukeke njengomkristu angahle aziphathise komkristu angahle azifanise nomkristu kodwa ngaphandle uma enembewu yokuphila phakathi lapho angeke aphindavuke uzofanele abe naleyo mbewu yokuphila phakathi lapho abe nokuphila okuphakade futhi noma imuphi umuntu ofundisise isiGreki uyazi lokho ukuthi phakade kuvele kameni lithi zowi elichaza ukuthi ukuphila kukaNkulunkulu uqobo lokho okuba yingxenye yakhe njengoba uyingxenye kayihlo uba yingxenye kaNkulunkulu futhi ukuphila kukaNkulunkulu uqobo kwehlukanisiwe futhi kwafakwa kuwe futhi akusoze kwafa ngoba kuphakade noma yini eqalayo iyaphela kodwa akakaze aqale ngakho ke angeke aphele ungophakade na nawe uphakade kanye naye angeke usafa njengoba engeke afe ngoba uyingxenye yakhe uzalwa nguye amen ukuqhubeka nje ngikhulume ngalokho kuthi angisoze ngafinyelele kulesi sifundo ngitshela kakhulu kuba ngumkhristu ngingethengise ngezindawo kumuntu ezweni hayi omongameli amakhosi uma bebenganginika umhlaba wonke bethi bengingaphila iminyaka eyisigidi emva kwalokho ngizokufa emva kweminyaka eyisigidi kodwa manje iminyaka eyisigidi ngani angeke ibe yilutho manje siyaqhubeka nje siphila kukho ukufa ngakho kuhle ukuba ngumkhristu.
Talking of Abraham. Let's go back. Now we are Abraham.
Ngikukhuluma ngoAbraham ake sibuye muva. Manje siyinzalo kaAbraham uma sikuKristu. Bese kuthi ke uma uyinzalo kaAbraham unokukholwa okufanayo uAbraham ayenakho. Ngoba kwakungukukholwa kwakhe sikhuluma ngakho. Kwekhulukazi ebandleni manje inzalo yasebukhosini kaAbraham. Kwakunezinzalo ezimbili zika-Abraham enye yazo kwakungeyemvelo u-Isaka enye kwakungukristu isithembiso ngakho ngo-Isaka u-Israyeli wabusiswa ngokristu uba nguyise wezizwe yabo ngakho-ke inzalo yasebukhosini bekungaba kukhulu kangakanani lokho kunokuba yinzalo yemvelo ka-Abraham ngakho-ke uma ukukristu nenzalo enkulu enkulu kunaleyo u-Abraham ayeyiyo ngoba uza ngenzalo yasebukhosini ukristu uma nifile kuKristu kodwa-ke ningabantwana baka-Abraham futhi ninenzalo ka-Abraham nokukholwa kuka-Abraham futhi ukukholwa kuka-Abraham kwakusezwini likaNkulunkulu kungakhathalekile ukuthi kwenzekani wabiza lezo zinto ezazingekho ngokungathi zazikhona ngoba uNkulunkulu washo njalo isethembiso sinjepho. Manje sibuyele muva uphizo omncane futhi sesekela imicabango yethu asibuyele muva ngaphambi kokuba sifike kuJehova Jireh ku-Abraham asibuyele muva sihlehlele muva kancanyana empalweni asibuyele muva esahlukweni seshumi nambili sifundile lapha esahlukweni samashumi amabili nambili asibuyele muva esahlukweni seshumi nambili isivumelane esenziwa ku-Abraham. Manje isivumelane kwakukade kunezintathu izivumelane ezimbili manje uNkulunkulu upheleliswa kokuthathu. Siyazazi izibalo zikaNkulunkulu ukuphelela kokuthathu ukukhonza kokuyisikhombisa namashumi amabili namashumi amane ukulingwa amashumi amahlanu ijubhili nokuyinokunye uNkulunkulu kwesakhe izibalo manje uNkulunkulu uphelelisa kokuthathu njengoyise indodana umoya ongcwele ukulungisiswa ukungcweliswa umbhaphathizo kwamoya ongcwele nokunye lokunye manje kwakukade kunezivumelwano ezimbili esinye sazo kwakuyisivumelwano sikaAdamu uNkulunkulu wenze isivumelwano nendoda uma uzo ngizo futhi wasephula kodwa-ke uNkulunkulu wenza isivumelwano noNowa leso kwakuyisivumelwano sikaNowa futhi sephulwa. Manje wenza isivumelwano sika-Abraham futhi isivumelwano sika-Abraham ngokukaGenesis isahluko seshumi nambili sanikezwa ngokungenambandela ngakho-ke siphakade ngoba asinambandela hhayi uma uzo ngizo wathi nginakho sengivele ngikwenzile hhayi ngizokwenza sengikwenzile lokho yi lokho kusekela kukhona niyabo. Hayi uNkulunkulu uphokophelele kusindisa umuntu wenze isivumelwano uma uzo ngizo wasephula esinye uzo ngizo wasephula umuntu angeke sigcine isivumelwano sakhe ngakho uNkulunkulu usindisa umuntu ngobuso wakhe ngaphansi kwesivumelwano esingenambandela isivumelwano esingenambandela ohe akupheli neze lokho kwakuyikho konke kwakho okuthathu ukuphelela uNowa u-Abraham futhi ngiqonde qhabo u-Adamu uNowa no-Abraham manje ingaleso sizathu singabantwana baka-Abraham leso sivumelwano angeke siphele asisoze saphela ngoba asinambandela asina akusikho ukuthi ngoba wena wenza okuthile yingoba uNkulunkulu wenze okuthile hayi ngoba wena wakhetha uNkulunkulu uNkulunkulu wakukhetha uyakukhola lokho na abantu bathi ho futhi Branham ngafuna uNkulunkulu futhi ngavuna uNkulunkulu futhi awuzange ngiyakuzwa ukukutshela lokho kodwa awuzange uNkulunkulu wafuna wena kwakunguNkulunkulu efuna wena uJesu wathi aningi khethanga nina nganikhetha akakho ongeza kimi uma ubaba wami ngamdonsi nabo bonke ubaba angiphe bona bazoza kimi manje niyabo kwakungenjalo akekho umuntu ongazikhayisa nganoma yini nguNkulunkulu okumangalisa kanjani kubona umusa wangempela kaNkulunkulu ukuthi unjani futhi abantu bawuthathe kanjani umlayezo womusa futhi benze ihlazo ngawo njengebandla lami eliyigugu nani bantu beBaptist bami abayigugu uma uxova umusa kanjalo usuvele ngempela usengxova ngxoveni omunye wathi kimi kungokudala wathi futhi peneme manje uyazi wawuyiBaptist likahle ngathi ngisakuzwa lokho kodwa nje siyengithe ukuphakamela phezudlwana wathi awu manje buka wathi uAbrahama wamkhona uNkulunkulu futhi kwabalelwa kuye ukuthi kungukulunga ukhuluka ngakanani uAbrahama ayengakwenza ngaphandle kokukholwa na futhi wathi uma sikhole kuNkulunkulu semukele umoya ngcwele ngathi kwehluke kanjani kuPawulu ongcwele uPawulu ongcwele washo kwizenzo zeshumi lesishiyagalolunye namamukele yini umoya ongcwele lokhu nakholwa na hayi ukuthi lapho ukholwa lokhu nakholwayo wathi awu Abraham wamkhona uNkulunkulu lokho kuphela ayengakwenza ngathi qiniso kodwa ngenkathi uNkulunkulu emnika umyalo wokusoka njengokuqiniswa ukuthi wayamukele ukukholwa futhi uma engakaze akusoke namanje ngomoya ongcwele akakakwemukeli ukukholwa kwakho kwamanje kunjalo lokho ukusokwa kwenhliziyo nomoya uNkulunkulu unikeza umoya ongcwele njengokuqiniswa isa ukuthi ukwemukelile ukukhola kwakho manje uma uye ukukhola futhi upenda ngokuzungeza futhi nje umkholwe uNkulunkulu uNkulunkulu uzosoka leyo ntiziyo futhi lokho kusika konke kungakhola kusoka izwe nakho konke kungakhola kusuke kuwe futhi khona ke uyama izwi lodwa uJesu wathi uma nihlala kimi nezwi lami likini khona ke celani nikuthandayo nizophiwa khona yileyo indaba ngebandla namhlanje kungaphansi kwedlingozi kungaphansi kwemfundo kungaphansi kwesivumo kholo kumangalisa ukufuthelana phansi yebo ngakho sidinga kusokwa ukusika yonke into eyisuke buyele muva kuNkulunkulu nezwi lakhe futhi likholwe ngendlela elotshwe ngayo lapho futhi ungaphikisani nalo hlala nje nalo uNkulunkulu wenze isithembiso uNkulunkulu uyasigcina isithembiso sakhe angeke enze enye into ngaphandle kokugcina isithembiso sakhe futhi ahlale kuNkulunkulu manje lesizivumelane esingena Mandela hayi uma uzo ngizo kodwa ngizo ngokuhamba kwesikhathi noma into efana naleyo sengivele ngikudikile izwe nenzalo yakho emva kwakho amen uyabona sengivele ngikwenzile ngumsebenzi osuqedhiwe ngoba wathi kuAbrahama wakwenza lokho yebo hayi uAbrahama kuphela kodwa inzalo yakhe emva kwakhe futhi uma sinzalo kaAbrahama ngumkhiqizo osuqedhiwe
Those who he foreknew he called.
Labo ebazi ngaphambili ubabizile labo ababizile ubalungisisile labo ayasebalungisisile usavela ubakhazimulisile. Yini oyesabayo na? Kunjalo. Futhi umphiko uKristu ezinsukwini zokugcina ngokwesabulo ubakhohlisile bonke abahlala phezu kobuso bomhlaba abamagama abo ayingalotshwanga encwadini yokuphila yewundlu kusukela evuselelweni yokugcina naqabo ngaphambi kokusekela kwezwe yilapho igama lakho lafakwa encwadini yokuphila yewundlu ngenkathi iwundlu lihlatshiwe uNkulunkulu wakhuluma yizwi lalisekucabangeni kwakhe emcabangeni wakhe wakhuluma yizwi futhi yonke into yenzeka njengaleso sikhathi lena nje inzalo kaNkulunkulu ibe ngebonakalayo iloko kuphela amazwi akhe ehlela phansi manje ngenkathi kukhanya kuNkulunkulu kubaneka ngokunqamula lapho masinyane leyo nzalo iyaliqonda ngoba yazala kuNkulunkulu inzalo kaAbrahama yaziwa ngaphambili kuNkulunkulu ingakho kukhanya kubaneka ngokubamba leyo nzalo uma isibe nemvuselelo uJoel washo siqophisana kakhulu ngemvula yakhe yakamuva sibe neminyakazo ebizwa ngemvula yakamuva imvula yakamuva imvula yasekuqaleni imvula yaphakathi imvula yangaphandle ngangifunde ngelikilanga niyazi ukuthi imvula yasekuqaleni ichaza ukuthini ngegama lesiHebheru na angikwazi ukulibiza njengamanje angilibhalanga phansi leqe umqondo wami kodwa imvula yasekuqaleni imvula yokuqala ichaza imvula yokufundisa imvula yesibili ngumoya oza ngaphezulu kwalokho okufundisiwe futhi iveza isivuno kungani sibe nemvuselelo njalo na iPentecostal iBaptist yonke eminye imithi iveza imiqube yayo njengoba uJesu washo ukuthi yoba njalo futhi yini esiyithambuselile na amaBaptist athi athole isigidinga phezulu ngo 44 bukani kathenika ukuthi asande kanjani bukani wonke amahlelo bukani iPentecost yini esiyenzile na sihlanyele imbewu yehlelo savune izivulo zehlelo ngani ubandla belifanele livuthele uNkulunkulu khona manje uma bekube khona imbewu yezwi eyahlanyelwa emuva labo futhi kuzoba khona izibonakalizo izimanga izimangaliso nalelo bandla belizoba ndawonye inhliziyo eyodwa ukuvumelana kukodwa futhi limasha liqonde eziyoni liyohlithweni kunjalo yile siyenzile na sibe nezinkulumo zomhlakani esikhundleni sezwi sibe nokuzindla ngokumelene nezwi nakho konke kunye sizofanele sibuyele muva ezwini sithole sizokwenza uNkulunkulu wathi ngizobuyisela kusho inkosi yonke iminyaka edliwa izinkumbi nesibotho uzoqhakaza ngesikhathi sakusihlwa uzophuma yedwa nomlayezo uzobuyisela izinhliziyo noma ukukholwa abantwana kubuyele kukholweni kwawo baba wakwethembisa kumalakhi wesini ukuthi uyokwenza ababuyisele muva futhi manje akusiyo u-Eliya lowo okwakhulunywa ngaye ebhayibhelini uJesu wathi kuMathewu 11 uma ungakwemukela uJohane lapho wayengu-Eliya owayefanele afika kamalakhi wesithathu bheka ngiyakuthuma isithunywa sami phambi kobuso bami umalakhi wesithathu niyakuthola lokho kodwa khumbulani umalakhi wesini umlayezo uyafika usukule ngoso lesabekayo luyeza futhi luzoshisa wonke umhlaba futhi abalungileyo bazophuma abahambe phezu komlotha wababi lokho kukaze kwenzeke ngemuva kukaJohane qhabo uma lokho kwakuyikho khona ke umbhalo ulahlekelwe ukubamba kwawo washo into eyayingesiyo sibe neminyaka izinkulungwane ezimbili kusukela lapho izwe aligaze lishiswe kusukela lapho lutho hlobo kanjalo nabalungileyo baphume bahamba phezu komlotha wababi kepha sisalokhu silindele leyo ndizo chacha ukukholwa futhi ibuyisele ukukholwa kwabantwana emuva emthini wePentecost wasekuqaleni lokho inkumbi ekudlile inkumbi yaseRoma isibotho konke okwehlelo labo nezivumo kholo kuya kudla phansi uNkulunkulu wathi ngizokubuyisela futhi yezithukwini zokugcina futhi kuzobuyiselwa uNkulunkulu uzothumela umoya ongcwele ngendlela enjalo phezu kwezwi elitshaliwe elizobuyisela izwi kaNkulunkulu limbewu umhlanyeli yaphuma ukuyoyihlwanyela manje isivumelane sanikezwe ngaphandle kombandela manje uIsrayeli inzalo ngokwemvelo yakushintshanisa lokho futhi yakulahla kuExodus 10:9 ngekathi enza leyo nto utedeki kususa umusa futhi wambukela umthetho endaweni yawo iphuthe liwutedenga njepho uIsrayeli yalenza lapho bukani uNkulunkulu ngemuva kokuba wayesenze isivumelano no-Abraham Musa wawusuvele uhlinzeke umprofethi mkhululu wabe zase Egypte ukufeza izwi lika-Abraham khumbula uMose ngaphambi kwesihlahla uNkulunkulu wathi ngikuzwile ukukhala kwabantu bami futhi ngiyasikhumbula izithembiso zami ngaphambi kokuba kube nomthetho uMusa wakuhlinzeka uMusa wahlinzeka umhlatshelo ngecala labo iwundlu uMusa wahlinzeka isivumelwano ukusoka kwase kuvele kuhlinzekiwe ngaphambi komthetho
grace had provided a pillar of fire to lead them
uMusa wahlinzeka insika yomlilo ukubahola belandela umprofethi ukuphepha lokho umprofethi wayebatshela iqiniso kwakuyizwi lelo ayekhuluma ngalo babazi ukuthi uNkulunkulu wakuthembisa futhi lapha kwakuyinsika yomlilo ekuqinisa ukuphepha okuphindwe kabili kanjepho amen. Musa wawukwenzile lokho kodwa babezifunela ukuthile ababengakwenza babe nezivumo kholo zabo uqobo lamahlelo futhi nanokunye benza abafarisi abasadusi nokuthile abangazenzela khona umuntu uhlala njalo zama ukuzisindisa angeke ukwenze lokho uNkulunkulu sevele ukwenzile ufanele nje ukwemukele futhi ukukholwe
to lead them and guide them.
Ntike umlilo ukuba ibahole futhi baqondise ibaholele endleleni. Amandla, uMusa wahlinzekela amandla ukulahla isitha sabo nokubakhulula.
The power had already been given.
Amandla ayesevele nikeziwe. Bawela ulwandle lubomvu, babemshayile uFaro, benza zonke lezi zinto ngoMusa, futhi khona ke bashintshanisa uMusa ngomthetho. Kepha lokho kwakungahlanganise lutho lenzalo yasebukhosini kaAbrahama. Indlela yasebukhosini yayizame ukwenza into efanayo, yabuyela emuva ngaphansi kohlobo luthile lwesivumo kholo esikhundleni sokuthatha uMusa nezwi nokulikholwa. Yabuyela emuva kodwa kuyophuma inzalo yasebukhosini. Sizokuthola lokho emuva kancanyana, okuncane okuqhubekela phambili.
Let's go back now to Genesis 12.
Asibuyele muva manje kuGenesis 12. uNkulunkulu wabiza uAbrahama ngoMusa, hayi ngoba wayengumuntu ohlukile, wayengu-Abrahama nje, indoda eyetshwelekile nje, hayi ngoba wayengumpristi noma isikhulu, wayengumlimi nje. Wehla evela emzini waseMboshongweni waseBabiloni noyise, futhi babeye eKhalideya, i-Uri yaseKhalideya, futhi lapho wayengumlimi, mhlawumbe wayelima ngesikhathi sasemini, futhi alime ukudla kwakhe. Wayeshade udadewabo uHafu Sara, futhi babengenabo abantwana, futhi u-Abrahama wayeneminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu ubudala ngenkathi uNkulunkulu embiza, futhi uSara wayeneminyaka engamashumi ayisithupha nenhlalo budala. uNkulunkulu watshela u-Abrahama ngenkathi embiza wathi, ngizokwenza uyise wezizwe eziningi, futhi uzomnika ingane ngoSara. Manje wayengazali, futhi waye owesifazane awu amashumi ayisithupha nanhlanu, waye neminyaka eyishumi noma iminyaka eyishumi nanhlanu esedlule kuye esikhathini. Wayehlala naye kusukela cishe eneminyaka eyishumi nesithupha noma eyishumi nesishiyagalombili ubudala udadewabo uHafu. Futhi bona wayekade ngumyeni kuyo yonke leminyaka waze waba neminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu, futhi yena wayeneminyaka engamashumi ayisithupha nanhlanu. Futhi khona-ke uNkulunkulu uyehla futhi wathi, ngizokunika ngane ngaye, futhi akangabazange ngesithembiso sikaNkulunkulu kodwa wasikholwa. Buka thini nje indoda endala eminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu ubudala nowesifazane onamashumi ayisithupha nanhlanu ehla eqhaqhazele ezansi kudokotela futhi athi, dokotela, ngifuna ulungisele izibhedlela manje, singahle sikushayele ucingo noma ngabubi ubusuku ngoba uyazi sizoba nengane. Dokotela wayengathi, yebo yebo mnumzane kuthi nje bengathola ucingo bathi ungcono umlandele kukhona okungalungile. Futhi wonke umuntu othatha uNkulunkulu esithembiseni sakhe uthathwa yizwe ngokuthi uhlanya. UPawulu wathi, ngendlela ethiwa kweduka yileyo ndlela engimkhonze ngayo uNkulunkulu wawo baba bethu. Ukweduka ngokuhlanya, siyazi ukubuwula emqondweni wenyama, ukukholwa ukuhlanya kuwo wonke umuntu ngaphandle kukaNkulunkulu nalowo onokukholwa kunjalo. uNkulunkulu wathembisa u-Abrahama futhi u-Abrahama wakukholwa. Akazange yathi uNkulunkulu kuzoba kanjani na, wathi kulungile uNkulunkulu, ngiyakukholwa futhi sengiyambona ekhaya. Uthi Sara asehlele zansi futhi sizitholele amayadi ambalwa engubo emagqabagqaba, futhi sizitholele ophini abangaka, futhi sizitholele amanye amabhuzu amancane, sizoba nengane. Oh hey, izinsuku zokuqala ezingamashumi amathathu zedlula noma izinsuku ezingamashumi amabili lesishiyagalombili, uzizwa unjani sando na? Ukho kohluka, akabusisi uNkulunkulu sizoba naye noma kanjani, wazi kanjani na uNkulunkulu washo njalo. Abanye bethu bangakhulekelwa ubusuku bobodwa, futhi bahlale emhlanganweni lapho umoya ongcwele uwela khona, futhi ngobusuku olandelayo uma singezwa kali kahle siqinile, ngisakhule esiswini sami kancinyana, ngisakwazi ukunyakazisa izandla zami, wena nzalo ka-Abrahama awungabazi ngesithembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa na ukuthi ile kuyenyuka ebandleni udeveli angangena phakathi kweqembu labantu abakahle futhi angele phakathi lapho futhi abhaxabulele lobandla alizungeze into yokuqala niyazi abanye bathi he ngizoshiya lento endala bekungekho lutho kuye ekuqaleni inzalo ka-Abraham na Hehe, icala lokuqala elincane udeveli angakukhombisa lona. Khona ke wena usuqedile ngayo. Ukhombise ukuthi awuyikho lwanga kwasekuqaleni. Uyezwa ukuthi umbuso unjengomuntu wathatha ineja wayolwandle futhi waphonsa olwandle ngikathi engena wayenayo yonke into kunjalo. Ilokho ivuselele kubambayo. Kukhonani nethini na? Unamaxoxo, izicabucabu, izimfutu, isikhuphashe, izinyoka, izinhlanzi angeke kube kade kakhulu luze futhi luthi awu lena akusiye into yami emuva ngqolo buyelo dakeni sicabucabo esidala samanzi saqalaza futhi sithi hey angeke ngibe nomdlalo makhadi lapha ngakho sibuyela phansi dakeni futhi njengengulube kuziphikele kwayo nenje buhlazeni bayo kunjalo futhi khona ke inzalo kaAbraham na oh hey ihlazeli njene pho inzalo kaAbraham yalikhole izwi kaNkulunkulu dlale emuva lapho bese uthi ya Busisa uNkulunkulu kiphela kwesitshalwe futhi omunye umuntu ushumayele ukuthize ezweni lapho elilotshwe khona ngqo haleluya angikukhole lokho qhaba umnumzane inzalo kaAbraham na hey manje uma ungumpetho othile kusabala awukukhole kepha uma kuyizwe iqiniso kunjalo inzalo kaAbraham ibambelela kulelozi futhi lutho kunye enye inyanga yedlula Sarah Stanley uzizwa unjani manje na yazi ezinye izinsuku ezingamashumi amabili nesichakalombili sezedule uzizwa unjani na buka kwahluka sithandwa uthiyoma uNkulunkulu isibangelisi esikhulu kakhulu ngezinyanga ezimbili kulokuba bekwenzeke ngenyanga edlule unyaka wedlule ngingawabeka kuthi lamabhuzu amancane nakhaba mnumzane agcine lapho sizoba naleyo ngane wasenjani ukuthi uzoba nayo na uNkulunkulu washo njalo lokho kuye kuxazulula emuva kokwedlula kweminyaka engamashumi amabili nanhlanu uzizwa unjani Sara na akukho kwahluka uNkulunkulu iminyaka engamashumi amabili nanhlanu ngaphezulu yezimangaliso manje akangabazange ngesithembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa kodwa waqina ebambelele ezwini likaNkulunkulu futhi ebiza lezo zinto ezazingekho ngokungathi zazikhona kungani na uNkulunkulu washo njalo ohe Inzalo kaAbraham namhlanje ngani lokho esikubiza ngenzalo kaAbraham kuntekenteke kulesobhele enziwe ngesithunzi senkukhu ebulawiswe ngendlala yebo mnumzane uNkulunkulu ufuna amaKristu amahadlala athathe izwi likaNkulunkulu ephile noma efa into efanayo amen uNkulunkulu washo njalo leyo yinzalo kaAbraham ezalwa ngumoya nezwi likaNkulunkulu ilokho kumile uyodlula amazulu nomhlaba kodwa izwi lami alisoze ladlula Iloko lokho uNkulunkulu akuthembisile uNkulunkulu uyakwazi ukukwenza uNkulunkulu akahluleki angeke ahluleke kunento eyodwa uNkulunkulu angeke ayenze futhi lokho ukwehluleka angehluleke lokho yinonto kuphela angeke ayenze kodwa angeke ahluleke uma uNkulunkulu akwethembisa uyiqiniso kulapho kuze kube phakade kuxazululwe ngokuphelele kuze kube phakade uma uNkulunkulu ekhuluma izwi selivele lixazululiwe lelizwe lenziwa ngezwi likaNkulunkulu nje wavele wathi makube khona futhi kwaba khona amen lona kanye uthulu elihlezi phezu kwalo lobu busuku lona kanye ipulange elihlezi phezu kwalo alilutho ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu elenziwe labonakaliswa haleluya Ngizizwa nginokholo uma ngicabanga ngoAbraham ngazi ukuthi singaba yinzalo yakhe inzalo kaAbraham nazo zonke lezi zithembiso hayi kuphela ukuqinisekisa uNkulunkulu waphakamisa isandla sakhe wazifunga yena uqobo ukuthi uzokwenza isifungo sikuthi njalo isivumelwano siqiniswa ngesifungo futhi uNkulunkulu wazifunga yena uqobo ngoba akekho phakeme ukuba afunge ngaye wazifunga yena uqobo ukuthi uyakwenza Manje lokho yizwe kanjani yini indaba ngathi na isithembise sinjalo ukukholwa kwakhiwa ngasentweni njalo ukukholwa kwakhiwa izwi elethembisa lezi zinto ngezinsuku zokugcina futhi lapha siyazibona zenzeka phambi kwethu ngo futhi sisakhotheme inzalo kaAbraham na oh he ngifuna nibambelele kuloko inzalo kaAbraham Genesis 12 uNkulunkulu ayekufuna kuAbraham kwakungukwehlukana kuphelele manje namhlanje bafuna abaxubi uma sikhethe umelusi uzofanele abe nezinwele ezisangene futhi aphume ngqoye holuthi niyazi futhi angasho ukuthi amen kahle kakhulu futhi agqoke izingoboze sitayela isizedlula zonke futhi ashale ikhadi leke ehle kakhulu nokunye nokunye kanjalo futhi ungumxubaniso kahle wenza lokhu futhi uzothatha isiphuzo sincane kanye ngenkathi kanye nathi ukuba abe nobudlelwane yenze emcimbini wamakhadi wamanenekazi yamadala futhi batisha futhi bathunge futhi ukuthunga nezitishi futhi bakhulume ngonkosazane sibanibani nokunye nokunye yazi lapho konke kanjalo futhi bafanele babeki lolu hlobo lolo umxubi unkulunkulu wathi ngehlukaniseleni uPawulu noBaraba amen ukwehlukana phumani kubo futhi ningabi ngabahlanganyeli bezinto zabo ezingahlenzekile uNkulunkulu ufuna ukwehlukana ukushabalalisa ngokuphelele esonweni hlukanisa yileyo inkinga namhlanje sizathu singeke saba yinzalo kaAbrahama sikwazi ukuzihlukanisa emibhethesheni nezivumo khona nokunye nokunye sabiza ubuKristu ezwini eliphilayo sizahlukanise ekungakholweni kwakho futhi ukholwe yizwi likaNkulunkulu uNkulunkulu uzolenza libonakaliswe kuwe kunjalo Genesis 12 uNkulunkulu wathi zahlukanise lezo zonke izihlobo zakho nokuyo yonke into ekuzungezile hoye angeke sizehlukanise ekudlaleni amakhadi ngingena endaweni othenga udlele kuyo namhlanje ngikathi mfowethu engena lapho ngibhekisise elinye ipungu eliyihlo ngandlebe lingena lapho futhi inkosikazi nami bengizama ukudla futhi ngacabanga makabonga uNkulunkulu asisheshise sithando angaphambi kokuba othile angene futhi elinye ipungu liyangena lapho elizwe lazwela nomthamo ngingezama ukuhlangana nalowo mfana obumnyameni futhi ofaka inalithi yomshini phakathi lapho futhi noma irekhodi futhi uqala ukudlala leyo nto endala yodumdumu futhi emilapho ihamba kanjena niyazi ezishaya kanjalo ngathi bagiji muza umito uthe ungayi lapho uya kuyokhokha leso sikoletu indakhona lapha ngizohamba nawe ubesaba noma kubani kulokho izinto ezinjalo njengoba sinazo namhlanje isizwe samaKristu wo into enjena pho ukwehlukana amapresenti angamashumi ayisishiyagalolunye alabo acule emakhwayeni uElvis Presley noPat Boone nakho konke lokho no ipodi eni noma yini abambiza ngayo ezansi lapho ngani kuba kwedlula uJudas Iscariote wathengisa futhi wathola izinhlamvu ezingamashumi amathathu zesiliva uElvis uyamehlula unoxaxa lwezimoto oluningana lokhatileke nokunika ukuthandwa ngabantu futhi ngoba laba bantwana babona konke lokho kuqhubeka bathi uyakholwa kakhulu lenguDevil impela uNkulunkulu akayibekezeleli into njengaleyo lokho ukuphuputheka lapha ezinsukwini zokugcina lelale muva ezwini zehlukaniseni nakho konke ukungazesabi izinto zikaNkulunkulu futhi ningazithithi izinto zabo ngizonemukela ivangeli sidingeka silibambe ngezandla ezingafakwe lutho hayi ngamanye amaglavu obufundisi simbambathe othile mhlane lokho kuthola isidleke sigcwele amaqanda abolile futhi enza othile abe yindoda esikoti noma ikosa umbishopi noma enye into kwenzani ungaba kanjani nokukholwa uma unokuhlonipha uthola udumo komunye nomunye na sibuka kuNkulunkulu futhi yena yedwa udumo luvela kuNkulunkulu nguye Siyamdumisa ngokubamba izwi lakhe njengethoshi nokubamba njengokwesilisa noma owesifazane phambi kukaNkulunkulu impela ukwehlukana kuphelele Genesis 13 lodi wabuyela muva khumbulani balincane ngemuva kokuba sebezehlukanisile futhi bawela mfula futhi bangena ezweni uNkulunkulu wathi Abrahama ngizolinika wena lonke manje kodwa awungilalelanga ngokugcwele futhi into yokuqala niyazi kwaqubuka ukuqophisa ana kungane ngabelusi naphakathi kwamadoda ezinkomo zabo futhi kenesizwe eshumi nantathu kwenzekani na abelusi bakaloti nabelusi baka Abrahama bekisizwe uAbrahama esenze sobuzalwane wathi makungabikho izimpikiswano phakathi kwethu singabazalwane loti wayemele ibandla lesivivi futhi wathi buka ngaphandle zikhethele noma yini oyifunayo kubekela phambili ukuthathi uma uyempumalanga ngizoyitshonalanga kanjalo njalo noma uma uye entshonalanga ngizoya empumalanga uma uye enyakatho ngizoya enikizimi kanjalo njalo thatha ukukhetha kwakho futhi lodi wayeseke wabasezantsi egibhithe futhi wayethole ukubuka ekuthandweni ngabantu okuncane wayenemadlane ephaketheni lakhe lapho ibandlela enze khona iphuthe lalo ngisho lokhu ngenhlonipho yokuzithoba abazalwane ibandlela ephentekostali belingangcono ngaphandle kwesikhutshane etshamborini ngaphandle lapho ekhonini namadoda ayifashile endalo labesifazane enobhaphathizo kamoya ongcwele kunokuba bebengaba kulamathempelane amakhulu kakhulu namakhaza ezidumbu abahlala kuwo namhlanje ngaphansi kwalo mpete nezinto kunjalo ngafuna ukuziphathisa okwabo bonke abanye yilapho esikuthole khona kungani ningahlalanga ngendlela enaniyiyo indlela uNkulunkulu aniqala ngayo na yona kanye into eniqophisana ngayo futhi niyaphenduka nenze into efanayo yileyo ndlela lonti enza ngayo wehlele zansi kibhije futhi into yokuqala niyazi wabuka ekibhije futhi khona-ke wabuka ngaphesheya futhi wayebone isodoma ukutamaza ukungatetezeli futhi waye ngasempumalanga kaze waya empumalanga esikhundleni sokuyetshelelanga no-Abrahama waya empumalanga ngoba kwakuyindlela yokutamaza waqhubeka waya ngasempumalanga yileyo ndlela ibandla eliyenzile namhlanje nebo babuyele buva njengoba ngishile izolo busuku ilanga liphuma empumalanga bese liya etshonalanga futhi indodana kankulunkulu ivakashele empumalanga kuqala futhi iye etshonalanga bakufiphalisile eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili kepha kuzoba nokukhanya ngesikhathi sakusihlwa kwasho lo mprofethi esikhundleni sokulandela indodana babuyela kuva lapho indodana yayikhona namhlanje kungenzeka ukhulume okuthile mayelana nokuphulukisa kukankulunkulu ngeziprofetho ngeziphiwo zikamoya eziyisishiyagalolunye noma okuthile asibuyele buva sibone lokho umudi akusho lokho usenka akusho lokho uNox akusho lokho uCalvin akusho baphila ngosuku lapho indodana yayikhanya lapho siqhubekele ekupheleleni amen. Uzosayenze ngumfrench washo cishe eminyakeni engamakhulu amathathu edlule wakufakazisa ngokuginga ibhola ngokuzungeza imbulunga wathi uma noma kubani engake ehambe ngesivinini esisabekayo samamayela angamashumi amathathu ngehora amandla adonsela phansi angabasusa emhlabeni kufakazelwe ngokwesayensi. Ucabanga ukuthi isayensi ingake ibhekisele kulokho na? Qhaba umnumzane banabo bahamba cishe amamayela ayizinkulungwane ezimbili ngehora bezama ukubenza baqhubekele phambili ababheke emuva kulokho. Phela abafundisi sizobuka emuva futhi sibone lokho umuthi akusho lokho uzenke akusho lapho indodana yayikhona nakhu lapho kukhona namhlanje kusogwini lasentshonalanga ngesikhathi sokuhlwa haleluya kunikeza kukhanya kwakusihlwa hhayi emuva ekulungisisweni kukaLuther noma ekungcwelisweni kukaWesley kodwa sisosukwini lokugcina amen. Uma kukhanya kwakusihlwa kukhanya lapho sisesikhathini sokugcina landela indodana kodwa lodi wabuyela emuva ngoba kwakulula kutamaza bukani unkosikazi lodi lapho ebuyela lapho ngalo kufanele ukuthi waba yindlovukazi yemiphakathi idolobha ulodi waba yimeya o mfowethu baba nakho kwenziwe ngani ngiqonde okusho yileyo ndlela abantu abathathe ngayo unkosikazi lodi namuhle bukani indlela abantu bakithi abaziphatha ngayo namhlanje bukani abantu bakithi emabandleni kubukeni nje bukani abesifazane bakithi babuke namhlanje ngangise Hollywood ngelinye noma eLos Angeles maduzane nje ngangilinde mfowethu akan bright ukuba enyuke futhi nakho kuma intombazane eyenyuka lapho ngabuka futhi ngangabaza ngayibuka ngacabanga ngiyisithuke senkolo ngilubonile ubhubhane ngilubonile uchoko kodwa angikaze ngibone noma yini njalo yayinalokho kunye kwalokho kukunda kwezi nele zibe inkimbi inkimbi lezi niyazi niyazi lokho elikubiza kukeke njengekhandi linamanzi niyazi inelekazi lokuqala ya njengojezebeli kanjalo futhi lalinaluhlaza sasiphakaphaka naluhlaza satshani futhi kungahle ukuba kwakugade kungowesifazane obukeke emuhle kodwa yonke leyo nto ikuye wayebukeka njengelawu lase-Afrika ngakhuphuka futhi ngangizomkhulekela uzifazane ngacabanga nenekazi uma ungena nkinga ngikhulekela abagulayo ngikazi ngiyibone noma yini njalo ngitshele ukuthi kuyini futhi khona-ke omunye wesifazane waqala ukukhuluma naye futhi waye indlela efanayo ohe o uthi lowo ngakuyi-presbyterian ipentekostali impela futhi ibhayibheli lathi kuyinto ehlazisayo ukuba usifazane agunde izinele zakhe uyakwenza uhlazise ikhanda lakhe uhlazise ingelosi ingelosi yokukhanya kukhanya izingelosi zebandla lesikhombisa leyo eletha kukhanya izohlala nezwi ukuhlazisa ufanele abe nezinwele ekhanda lakhe hey okunje futhi kwakuvamise ukuba yiphutha kuba bakwenze kwi-Pentecost yokuqala kwakuyiphutha kwenzekeni na ugijibe kahle kwenzekeni na kuthi abanye besifazane bethu bephentekostali bagqoka lezo zingubo ezibukeka njengesikhumba phezu kwesoseji ngaphandle lapha ndawo bezama kunjalo angikusho lokho ngoba akusile ihlaya lena akuyona indawo yamahlaya leli yipulpiti omunye wesifazane watsho kimi ngobunye ubusuku ngangibatshele ukuthi babegqoka kanjani wathi angizigqoka izigidi ngigqoka amabhuluka ama-slacks kathi lokho kubi kakhulu kunanini unkulunkulu wathi wesifazane yokugqoka ingubo yendoda kuyizilengiso emehlweni kankulunkulu kunjalo futhi ake ngikutshele ukuthize nenekazi wena owesifazane osemusha ozigqokisayo phandle lapho uzophendula ngosuku lokwahlulela ngokuphinga wena uthi ngimsulwa njengomduze ya kodwa ujesu wathi ubukwesifazane kuba mkhanuka usephingile vele naye enhlizweni yakhe ungahle kuba awusenzanga isenzo othukuthelela umfowabo ngaphandle kwesizathi usebulele vele ngiyabona into kuphela kufanele uyenze futhi uma leso soli sikubuka indlela ogqoke ngayo konke kwenziwa ngendlela oyiyo emuva ngemuva futhi ufuqelwe ngaphandle futhi kwafuqelwa phakathi ugqokele lohlobo lwezibubo bese ke uyaphuma manje lalela lelo akusiwo amahlaya yivangeli leli futhi wena umfoma kanjalo futhi isoli esithile sikubuka ukuba sikukhanikele ngosuku lokwahlulela lapho siphendule ngokuphika ngubani owakubangela na wena wakwenza uzophendula ngakho ngoba waziveza qobo lwakho ngaleyo ndlela ngani uthi abalwenza olunyohlobo lwezingubo bayayenza imishini yokuthunga futhi basazithengisa izindwangu akukho zabanhlobo yingoba usukile ezwini lokho akuthandwa kwabantu lokho kunzima omunye umshumayeli odumile uyafika ngelinye ilanga wabeka izandla zakhe phezu kwami wathi ngizobeka izandla zami kuwe futhi ngikhiphe ububi ngathi ini ukhuluma ngalabo besifazane kanjalo wathi abantu bakuthatha njengomprofeti futhi ngasho ngathi akesuye umprofeti wathi bakuthatha kanjalo umfoti Branham futhi wathi kufanele ufundise labo bantu labo besifazane ukuthi bangazitshela kanjani izibusiso zokomoya futhi ulokhu uqhubeka ubatshele ngokugunda izinwele zabo nezinto ezinjalo angeke bakula lele lokho ngathi ngiyakwazi wathi abafundisi ngani lezo zinto ezinkulu na ngathi ngingashumayela kanjani ngibafundise ongwaqa lapho bengabazi ngisho oABC babo hayi ngisho ukuhlonipha okujwayelekile na nawe ndoda ezovumela abesifazane benu baziphathe kanjalo nginokukuhlonipha okuncane ngokuba yindoda engumkristu inzalo ka-Abrahama amen kungcono ngikushiye lokho ngizonenza nonke nisukume futhi niye ekhaya kulungile olunye lwalezi zinsuku nizohluleka ukuthola okuthile phezulu lapho wena uthi akwenzi mehluko kwawenza kuphawulu kwawenza kunkulunkulu ensimini yesayideni ibhayibheli lasho ukuthi wesifazane ufanele abe nezinwele ezinde futhi ngaphandle kwakho ukuphi na awu wena uthi akwenzi mehluko ibhayibheli lasho ukuthi kuyawenza ungavumeli nje vele kuzindlise futhi akutshele ukuthi kuyisimoteni kulungile akulungile wena wathi ngangingakwazi ngaphambilini usiyakwazi manje niyabo kuhlole futhi uthole uma kulungile ngizokushiya lokho niyabo kulungile Genesis 13 isimoteni ehe buyele muva lapho indodana yayikhona hayi lapho indodana ikhona lapho indodana yayikhona noma kunjalo unkosikazi sengiyacabanga umkaloti wangena kanjani emphakathini yileyo ndlela esangena ngayo emphakathini yileyo ndlela thina amapentecostali esangena ngayo kukho sibazimisa inhlangano encane phezulu ngapha nenye encane ngokumelana enye ngokumelana nenye nokumelana nalena futhi benza ungenise yonke into kunjalo impela wathi Samuel ngekathi uIsrayeli wayefuna ukwenza inkosi wayefuna uSawulu abe inkosi na uSamueli weza kubo futhi wathi sengake ngayithatha imali yenu ukuze ngiziphilise na singake nganitshela noma yini egameni lenkosi ngaphandle kwalokho okufezekayo na oh bathi impela ungumprofeti kaNkulunkulu usitshele iqiniso futhi okushilo kuyenzeka kodwa sifuna inkosi noma kanjani futhi noma nini lapho qala ukwehlisa imigogo nokuvumela lokhu nalokho futhi yonke enye into ingena kanjalo usuhambile waba yisimoteni futhi bandla lifana nje namanye awo namhlanje esikudingayo ukuhlanzwa kwendlu kwepentecostali njalo impela amen kuyihlazo ukuthi ibaptist izofanele ukutshela lokho akusilo na kodwa kuyiqiniso kulungile ngiyalikholwa ibhayibheli ngiyakholwa ukuthi izwi likaNkulunkulu liqinisile kulungile uAbrahama khona-ke u-Abrahama wathatha ivesini leshumi nane lesahluko seshumi nantathu emuva kokuba uLoti esezahlukanise yena uqobo no-Abrahama wamlalela uNkulunkulu ngokuphelele khona-ke uNkulunkulu uza kuye manje uselungele ukumbusisa futhi lize ibandla lephentekostiyane lisuke kuzo zonke izivumukholo zalo nemipetesho nokuziphatha njengezwe nokubukeka njengezwe nokukhuluma njengezwe nokuhlala ekhaya ngolwesithathu ebusuku ukubuka sithanda usuzi esikundleni sokuze emhlanganweni omkhuleko nezinto ezinjalo ukhokha okweshumi kwakho kumshumayeli othile phandle lapha ohlobweni oluthile lohlelo lomsakazo ukuhlekisa ngayo yonke into imele kunjalo nalo lonke lolu hlobo lwento oluqhutshwayo egameni lepentecost kuyihlazo ngikhulumele Christian businessman emazweni ngamazwe unabaningi babo abahlezi lapha manje lapha ngobunye busuku lapha cishe unyaka odlule kwakuse ngangise Jamaica futhi babenabo bonke osaziwayo baseziqhingini phakathi lapho ngobusuku obubodwa futhi la madoda ayisukuma ifakaza ukuthi uNkulunkulu ngangingusomabhizinisi omncane ezansi ekhoneni haleluya nginokhatile khabane manje udima uNkulunkulu futhi ngabuyela enhla lapho eFlamingo motheli ngalobo busuku ngama lapho ngathi nginamahloni ngani ngathi nginamadoda lapho kumele uKristu lizama ukutshela usomabhizinisi ukuthi ninokuningi kangakanani kunokuningi kangakanani kunalokho elinakho noma eliyoke nibe nakho lokho kwehluke konke kakhulu kumapentekosti yakuqala ipentekosti yakuqala yathengisa ngalokho ababenakho futhi bakwehlukanisa phakathi kwabampofu futhi bahamba bashumayela ivangeli kunjalo omunye umculo omncane wasesidweni ovele eChicago ngizukulibiza igama lakhe ungumfowethu othandekayo wami wasukuma wathi futhi preneme nakuba siyakukholwa ukuthi ungumprofethi kodwa ngizokutshela khona manje unephutha ngathi ngitshele kuphi umfowethu wathi awu labo bantu bathengisa ngalokho ababenakho futhi bakubeka ezinyaweni zabapostoli futhi bakwaba wathi kwakuyisenzo esibi kakhulu abake basenza ngathi uqonde ukungitshela ukuthi umoya ongcwele wenze isenzo esingafanele na futhi wathi kwakungafanele ngizokufakazisa kuwe ngathi ngani na wathi khona-ke ngekathi kuhlushwa kukhuphuka babengena ndawo abangaya kuyo babezulazula yonke indawo impela entandeni kankulunkulu beshumayela ivangeli nomaphi lapho ababeke khona babengenayo indawo abangabuyela kuyo nkulunkulu akawenza amaphutha kunjalo wo mehluko nje okuyiwo ipentekoste okwakuyiyo nepentekoste okuyiyo ya nakho-ke emva kokuba u-Abrahama ezahlukanisi leloti khona impela nje uNkulunkulu amtshela ukuba kwenze asehlukanise sonke isono esithandela kangaka kithi sikhiphe yonke into lapho khona-ke uNkulunkulu wathi Abrahama manje uyindlalifa yazo zonke izinto buke empumalanga buke entshonalanga buke enyakatho buke enikizimu hamba udabule izwe lonke ngelakho amen hlukanisa into yakho qobo lwakho esonweni okungakholwa kukhona isono esisodwa kuphela futhi lokho kungakholwa ukuphinga akusiso isono ukuphuza utshwala kusizo isono ukhuluma amanga kusizo isono lokho yimiphumela yokungakholwa uma ukholiwe ubungeke uzenze lezo zinto impela ujesu wathi kujohane ongcwele wesihlanu ivesi lamashumi amabili nane hoza amazwi ami futhi akhole ngokithimileyo nokuphila okuphakade lokho yizuwi umoya ongcwele ngoba wakholwa kunjalo manje uze wemukele lokho uyazenzisa lokho kulelo qembu kodwa uma bekholwa ngempela bezehlukanisa uqobo lwabo khona-ke uma uzehlukanisa kukho konke ukungakholwa kwakho futhi ukholwe ngunkulunkulu uphume uhambe ngokuqinile ubhethe emiyalo wenza onke okulungile ke uNkulunkulu uzothi zonke izithembiso encwadini ngesakho amen zonke ngezakho phenya kulo kusukela kuGenesisi kuye esabulweni zonke ngezakho amen uma nihlala kimi nezwi lami kini ningacela nikuthandayo kuzoba njalo ini ufanele uzehlukanise kuqala ekungakholweni kwakho wena uthi futhi Branham ukwenza kube ngokusondele ngokwesabekayo uJesu wathi emihleni kaNowa kwasindiswa abayisishiyagalombili njengoba kwenzeka emihleni kaNowa kuya kuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu kungaki lokho mfowethu uBrenham na kungaba yizinkulunkwane eziyisishiyagalombili kungaba yizigidi eziyisishiyagalombili angazi ukuthi kuyini kodwa kuzoba ngokuncane ngesibalo oyedwa kakuba yizinkulunkwane eziyikhulu noma into enjalo ngingasho ulungile ukukholwa ukuphathelana nenkondo ukukholwa ngokomqondo ngaphandle kwesipiliyoni sokuzala kabusha ngokomuzwa isivumo kholo sobufundisi uma umoya ongcwele oqiniso wangoqobo uphakathi lapho uzochizelela lelozwi futhi lelozwi lizophila ngokufanayo nje ncamashintsha ngoba lasho ukuthi liyokwenza ngoba ngumoya ofanayo owalikhuluma olikhuluma ngawe lizofanele liphile impela lifanele hayi wena okhulumayo kodwa ubaba ohlala kuwe nguye okhulumayo kulungile uAbrahama indlalifa yazo zonke izinto mina ngenkathi ngicondisa ngomoya ongcwele njengoba nani bantu nenza ngithanda ukuhamba ngedlule futhi njengomhubhe omkhulu phakathi kwezakhiwe yonke into lapho engeyami ngiyindlalifa kukho konke okuncukwakho futhi uma ngiyindlalifa yomhubhe phakathi kwezakhiwo ngingathanda ukuthola ukuthi nginani lapho ngiba umKristu ngifuna ukwazi ukuthi yini enginayo ngakho ke uma nginomhubhe phakathi kwezakhiwo bengingedlula bese ngidonsa idilowa futhi ngibone ukuthi kukhonani phakathi lapha futhi ngiqalaze lapha futhi ngibone ukuthi yini phakathi lapho ukuthile okubukeka kuphakeme kancenyana lapho ngizozithelela isitebhisi futhi ngigibele ngikhuphukele kuko ngizothela ukuthi kwakuyini okuthile okubukeka kungaleka kancane kokufinyelela kwami lapha ngizokhuqa ngamadola ami bese ngiqala ukuthandaza ngize ngiphakamele kuko kwami uNkulunkulu wakwethembisa ukuphulukisa kukaNkulunkulu amandla kaNkulunkulu zonke lezi zimangaliso nezibonakaliso nezimanga wakwethembisa uthi mfowethu uBrenham zisebenza kanjani lezi zinto na ngesithembiso sikaNkulunkulu amen inzalo kaAbraham uTumo ngizizwa ngikahle ngingahle ngibukeke ngihlanya futhi ngiziphathe ngokuhlanya kodwa nje ngiyeke ngizizwa ngingcono ngalendlela kunoma ngenzile ngenye indlela nebo 14th chapter Isathuwa seshumi nane siya ku-Abrahama manje siyathola esathuweni seshumi nane kwenzekani amakhosi ayehla evele ezingxekeni ezehlukene zezwe futhi yenza umfele ndawonye namakhosi aseSodoma futhi yangena athatha iSodoma athatha uLoti umfowabo ka-Abrahama enkosini amkhipha umfowabo wehlelo osivivi futhi ahamba naye Manje kubulani uNkulunkulu wayesevele emtshelile uAbrahama ukuthi yonke into esezweni kwakungeyakhe nabathobile bayodla ifa lomhlaba uthi siyahlanya na sizowuthatha umhlaba okusemhlabeni impela siyindlalifa kukho bukani uSathane wathi kuJesu uma uziwisa phansi futhi ungikhonze ngizokunikeza lelizwe yonke imibuso ilawulwe kudebeli yonke uJesu washo njalo eBhayibhelini yakukhuluma zonke izizwe futhi yonke imibuso ilawulwe kudebeli futhi uSathane wathi ngeyami lena ngeyami ngizokunika yona uma wena uzongikhonza uJesu wayazi ukuthi uzoba yindlalifa kuyo ngesikhathi seminyaka enkulungwane ngakho ke wathi buyela muva kwami Sathane wayazi ukuthi wayeyindlalifa kuyo futhi namhlanje bakhuluma ngebantu abahlanyayo bekhonza inkosi futhi bezalwe kabusha baya kwesaba lokho ukuzalwa kabusha abawuthandi nje lowo mbono futhi babambise ngokuthile ngawo omunye wabo ubambise ngokuqhawulana omunye kufafaza kuncane kwamanzi omunye akhiphe ulimi lwakhe ngaphandle futhi athathe ucezu lwesinkwa omunye asine azungeze kwiphansi ngokuzalwa njengoba ngasho ngobunye busuku ukuzala kungamahlaphahlapha ngikajali ukuthi kukuphi uma kusesibayeni sezikulubo noma igumbini lasezibhedlela kungukuzala kungamahlaphahlapha futhi kunjalo ukuzalwa kabusha kuyakudabule kodwa kulawo mahlaphahlapha kuphuma ukuphila okusha amen Yebo yeah, uAbrahama wayazi ukuthi konke kwakungokwakhe ngakho-ke lapho uLoti engena wathi manje ume kancane uLoti ukhishwe ngezandla ezine zihluku zesitha wathi lowo ngumfowethu futhi ngizomlandela manje kubulali kwakukhona cishe amakhosi ayisikhombisa noma ayisishiyagalombili lapho ayehambisa nendawo wonke futhi ehla futhi athatha yonke into futhi athwala konke ngakho futhi lapho sebephumile uAbraham wathatha izinceku zakhe wamlandela ukubuyisa umfowabo olahlekile lowo ngumKristu ngempela wamlandela umfowabo olahlekile wenzani lapho emthola na wabulala amakhosi futhi wabuyela muva eletha umfowabo emva kwempi bukani kwakukhona inkosi eyodwa yaphuma ukuyohlangana naye ebuya uMelkizedeki uMelkizedeki wayengubani na wayengena yise wayengena nina akagaza zalwe agafa inhlobo engena yise engena nina engena kuqala kwezinsuku noma kuphela kwempilo Akungesiye into etela kaNkulunkulu ngoba wayenoyise nomama bobabili bazalwa futhi bafa futhi baphinde bavuka kodwa lo muntu wayengena yise enhlobo noma unina uNkulunkulu impela yini yona into kuphele phakade futhi wahlangana noAbraham emva kokuba impi yayisiphelile ukukhombisa endleleni kaAbraham emuva kokuba silandele umfowethu owile lempi siphelile wanikezela ngani uMelkizedeki na iwayini nesinkwa isidlo amen lapho impi isiphelile umfowethu uyabuya kubuyisa umfowabo olahlekile ekhaya futhi embuyisele emuva futhi ngathi impi siphelile uMelkizedeki wahlangabezana naye futhi umnika isidlo uJesu wathi angisayikudla noma ngiphuze okwesithelo somvini ngize ngisiphuze nani kabusha imbusweni kaBaba wami yebo mnumzane manje impi yayisiphelile uAbraham wayesebuyile esahluko seshumi nane futhi umnqobi wamhlangabeza ngenkathi engena nomnqobi Genesis weshumi nanhlanu manje ngaphambi kokuba sivale ngoba yisikhathi sokuvala manje lalelani inda yodwa ngaphambi kokuba sihambe futhi ngizofanele ngikuthathe lokhu kusasebusuku futhi ngoba nje angifinyelelanga endabeni yami ngifinyelela endaweni yami nokho kuJehova Jara ngifuna ukufinyelela kukho ezantsi lapho uma inkosi ithanda manje sadlukeze shumi nanhlanu nginakho lapho ukuthi isivumelano zaqiniswa kuAbraham ukuqiniswa kwesivumelwano ngamanye amazwi kungekathi uNkulunkulu efunga nangekathi uNkulunkulu enze isithembiso futhi wasiqinisa isithembiso kuAbraham. Esahlukweni seshumi nanhlanu sitshela ukuthi kuqiniswa kwesifungo uNkulunkulu asisho uAbraham wathi kuNkulunkulu indlalifa yendlu yami kusenguye lo Eliyeza waseDamaseku futhi wathi kuye kodwa lowo akusiyo indlalifa yakho ngoba yilowo ovela ezibilini zakho oyindlalifa yakho futhi wamethembisa wathi ngizokwazi kanjani lokhu na oh manje bazalane nansi into ezonivuza impekisizeni wathi hamba ungithelele imbuzi yensikazi eneminyaka emithathu budala isithole esineminyaka emithathu budala lenqama eneminyaka emithathu budala futhi uAbraham wazithatha namahobe amabili ihobe netshuba manje ihobe netshuba linokumelwa lezi zilwane ezineminyaka emithathu budala futhi kwakukhona izintathu zazo manje uzokwenza isivumelwane aqelise isivumelwano manje lalisisale ningakugeje futhi khona ke sizoku Cosha kusase busuku lapho ehlangana naye lapha futhi inkosi ithanda bekusisani manje wathi ngithathele isithole esineminyaka emithathu budala nembuzi yensikazi eneminyaka emithathu budala nenqama eneminyaka emithathu budala ijuba nehope futhi uAbraham wahamba wayolanda izilwane wazinquma zaba ngohafu futhi wazibeka uphisi nophisi kodwa ihope nejuba akakuhlukanisanga ihope nejuba ba ihobe nejuba ngumndeni ofanayo ngakho lokho kwakumele ukuphulukisa kukaNkulunkulu okungukuthi kuze zombili lezi zivumelwano kungokukholwa liyabo ukuthi baphulukisiwe omunye komunye nje omunye uma isivumelwano esidala sasinokuphulukisa kukaNkulunkulu kuso kukhulu kangakanani ke lesi esinakho Niyabo uma umhletshelo omdala ubuphulukisiwe uthiwani ngalona ongcono kakudlwana niyabo manje konke kaphelani akwenzayo lapha wathatha lezi zilwane ezintathu wazisika wazihlukanisa phakathi wazibeka uphisi nophisi kodwa ke uAbraham wabuyela emuva manje lowo ngokungumhletshelo futhi wawubhekisisa kwaze kwayeshonilanga lezinyoni ziyeth aziphuma emoyeni emhletsheleni kaAbraham amanqe futhi uAbraham wawakhipha wawaxosha wawasusa Loku kungumfanekiso wani na? Inzalo kaAbraham ngosuku lokugcina ukhipha amademoni emhletshelweni, iwakhipha emhletshelweni, uNkulunkulu wakwethembisa umhletshelo, uKristu onguyelezelo namuhle nephakade futhi yonke leyo mimoya yokungakholwa izama ukushabathela. Muntu kaNkulunkulu, inzalo kaAbraham imi lapho ikhipha amademoni esuke kuwo. Ukuqinisa isivumelwano manje ukuqiniseka kukhombisa ukuthi inzalo kaAbraham ngisho inzalo yasebukhosini etshembekile. Kumbulani, inzalo yemvela yehluleka ngoba yemukela umthetho esikhundleni sezwi lomusa, futhi kunjalo kulena efudulayo kwabezizwe osukini lokugcina. Kodwa kukhona inzalo, inzalo yasebukhosini enezwi, imenga kokuqiniso ikhipha amadimoni, yenze zibonakalise ezinkulu nezimangaliso. So isusa konke kungakhole ezwini, igcina umhletshelo ohlanzekile, igcina izwi lingcwele, iligcina lihlonishwa, ayifaki lutho nalo inezele noma yini kulo, ikudedisa nje ukuqapha ukungavumeli lutho kulithinte. Manje kaphelani, lapho kufika ubuthongo obunzima phezu kukaAbraham okufa, futhi emva kobuthongo obunzima wabona isithando somlilo okuyisihogo sishunga ukuthi sonke isoni besifanele siye kuso, kodwa ngaphambi kwalapho kuhambe ukukhanya okumhlophe okuncane. Bukani lokho kukhanya okuncane okumhlophe kwangena phakathi futhi kwahlukanisa le mihlatshelo, kwangena phakathi kwayo. UNkulunkulu yenza ukuqinisa ukuthi wayezokwenzani ngenzalo kaAbrahama. Manje amaJuda njalo wayekholwa ukuthi uNkulunkulu wayemunye, futhi uNkulunkulu munye, kodwa wayekhombisa lapha ngale mihlatshelo emithathu ehlanzekile ukuthi ubuthathu bukaNkulunkulu buzomelwa koyedwa ebuNkulunkulwini ngokomzimba. Manje kaphelani, ezinsukwini zakudala dala, ezinsukwini zangasempumalanga, uma isivumelwano senziwa, nansi indlela ababesenza ngayo. Njengokuthi siyafika futhi sabulala isilwane, sihlukanisa isilwane kabili, futhi sama phakathi kwesilwane, futhi lapho sabhala isivumelwano. Manje eShayina kanjalo eJapan, uma benza isivumelwano bathela usawoti othile, futhi bayama, futhi benza isithembiso sabo, futhi baphonsa usawoti omunye komunye. Leyo ndlela eJapan abenza ngayo isivumelwano, baphonsa usawoti, usawoti uyiphunga, niyabo, futhi baphosa usawoti omunye komunye. Lokho yi isivumelwano. Manje eMelika sisenza kanjani isivumelwano? Siyaphuma futhi sibe nokudla okulula, futhi sikhawulane, nginike isandla sakho mfana, sekuvunyelwene na? Sekuvunyelwene, leso isivumelwano. Kodwa ezikhathini zakudala, ngesikhathi sika-Abraham, indlela ababenza ngayo isivumelwano kwakungukubulala umhlatshelo, futhi ume phakathi kwalo mhlatshelo, bese kuthi-ke lapho bekwenzile babhale isivumelwano esiqeshini sesikhumba semvu, bese-ke beyasidabula, omunye uthathe isiqephu esisodwa, futhi omunye uthathe esinye. Manje uma lesi sivumelwano siqinisiwe futhi salethwa ndawonye, kwakungekho noyedwa ongasifanisa leso. Niyabo, kufanele kuhlangana kwesisila sejuba, iletha neletha impela nje ngendlela okwakuyiyo. Lokho kukhombisa ukuthi umnikazi wangokomthetho walesi siqephu unengxenye lesi yisivumelwano esifanayo, futhi bafanele bahlangane ndawonye, futhi bahlangane kwesisila sejuba impela ngokufanayo. Futhi uNkulunkulu wayekhombisa lapho ku-Abraham ukuthi ngenzalo yakhe, ukuthi uNkulunkulu uqobo lwakhe uzoba yinyama, bese-ke uzofanele ahlukaniswe eCalvary. Lapho uKristu enguNkulunkulu emhlabeni wehlukaniswa, uNkulunkulu wamtabula, wamehlukanisa phakathi inzalo ka-Abraham yasebukhosini, futhi wakhipha ukuphila kuye, futhi wavusa umzimba phezulu ukuba uhlale ezihlaleni zakhe zobukhosi ezulwini, futhi wathumela emuva umoya wakhe phezu kwebandla ukuthi ibandla lifanele libe nomoya ofanayo okuKristu, ukuwenza uhlangane, ukwenza uKristu abe nguyelezelo namuhle naphakade. Kuqinisa isivumelwano, uNkulunkulu eqinisa isivumelwano, uNkulunkulu ehlukanisa edabula ukuphila kuvele kuKristu, indodana yakhe ikhipha umoya kuye, njengoba esika lezi zilwane zibe mbili, embi phakathi kwezilwane, kukhanya uNkulunkulu qobo lwakhe ehambe phakathi kwazo, ekhombisa ukuthi uhlukanisa lomzimba inzalo inzalo yasebukhosini futhi wathatha umoya futhi wawuthumela emuva phezu kwebandla
and the church of today that goes to meet Christ will have to have the same spirit
futhi bandla lanamuhla elihambayo ukuyohlangana noChrist lizafanele libe nomoya ofanayo ayenawo ngoba kuzofanele kube yiletter neletter izwi nezwi futhi uyizwi uJesu wathi yena isabizwana somuntu okholwa yimi imisebenze engiyenza yomina nayo uya kuyenza eqinise sivumelwane ukuphila okuChrist kuzoba sebandleni inzalo kaAbraham esibukhosini Umzuzwana bazalwane ngePentecoste ngenkathi babe sekamelana liphezulu uma wake wabalapha futhi wabona umdwebo wangempela indlela odwetshwe ngayo wakhishwa bazungeza isitephisi ngaphandle base bekhuphukela ekamelweni liphezulu babe namagadela amancane amafutha enqomo evutha babe phezulu lapho izinsuku eziyishumi nobusuku nayo yonke iminyango ivaliwe futhi ngokunga lelo kwavele zulu inhlokomo kwangathi yokuvunguza komoya namandla wagcwalisa yonke indlu ababehleli kuyo izilimi ezahlukeneyo kungathi ezomlilo izilimi zomlilo ezisamfa lokho zahlala phezu kwalowo nalowo bonke bagcwalisa ngomoya ongcwele bagijima baphumela egcekeni bekhuluma ngezinye izilimi qaphelani kwakuyini lo mlilo wemfoloko na kwakuyinsika yomlilo umoya ongcwele unkulunkulu ingelosi eyabahola badabula hlani lowo owenziwa wabonakaliswa phambi kwabo unkulunkulu wayezehlukanisile futhi wazehlukanisa phakathi kwabantu umoya ongcwele futhi ndawonye siyibandla likankulunkulu ophilayo Isivumelwano uAbraham nenzalo yakhe emva kwakhe inzalo yasebukhosini khona kanye ukuphila okwakukuKristu ebandleni kwenza imisebenzi efanayo uKristu ayenza amen into emangalisa kanje pho bangani Sekuyisikhathi nje ngifanele ngikuvale lokhu yebo ngizoba late kakhulu ngizokulungile uma ngizokucosha kusase busuku khona lapha na ngifuna ukufika kuJehova Jara kabikabi kodwa ngifuna ukubone lokho ukuthi kuyini ukuthi into yokuzisho ukuthi ungumKristu bazalane yisikhathi sokuthi ibandla lithele uma uNkulunkulu enze lezi zithembiso ziqiniso zifanele zifezeke asikhothemisa amakhanda ethu okumzuzwana nje lokhu kunesankahlu futhi kunzima kuyasika angithandi ukwenza lokho lo mfundisi washo kimi wathi mfuthi Branham kungani ukuthi nokuthi wenza lokho na ngathi nginazo izinhlelo zethelevishini ukuba ngixhaswe umsakazo ngihamba kanjena nje lapho engingaya khona noma yikuphi ngathi ubani ozobatshela na kuzofanele kube nephimbo ndawo elikushoyo Manje uNkulunkulu lapha bangani futhi uma uzibize ngenzalo kaAbraham bese ucabanga ukuthi manje ungalalela ngumphefumulo wakho mngani ngumphefumulo wakho ungathathi ishansi ngakho ngoba kulobu busuku kungahle kube isikhathi sokugcina ukuba uthole ishansi ukukwenza
If you're ashamed of your life calling yourself a child of God and living the way that you have lived
Umona mahloni ngempilo yakho uzibize ngomntwana kaNkuluNkulu futhi uphila ngendlela obuphila ngayo futhi uyakholwa ukuthi izwi likaNkuluNkulu liqinisile futhi wena unephutha ngifuna wena ukhuleke umzuzwana nje ucela uNkuluNkulu ahlole impilo yakho khuleka nje Baba sezulwini lobu kongahle kube ubusuku bokugcina kwabaningi bethu siyacabanga ebusukwini obumbalwa obedlule eLos Angeles osifazana omdala neminyaka engamashumi ayisikhombisa obudala ehlezi lapho futhi usukumile waye altar futhi wanikela ngempilo yakhe kuKristu ngalobo busuku washona empedeni umusa kaNkulunkulu lelo hora lokugcina emuva kokuphila yonke leyo minyaka ngaphandle kokwazi yena kodwa ke ubizwe ngehora lokugcina umuso omangalisayo. Baba uNkulunkulu khuluma ezinhliziyweni lapha kulobu busuku, uyayazi inhloso yalokho, uyazi baba kuzofanele kufike isikhathi ukuthi obuthize kuzofanele kwenziwe. Siyasibona isimo nendlela eyango kuba yimbi kakhulu ngaso sonke isikhathi, futhi siyaqonda ukuthi unyaka webandla lePentecostali ezinsukwini zokugcina ngunyaka webandla laseLaodikeya okuyiwona kuphela lapho uKristu akhishelwa ngaphandle kwebandla, umile ngoqotha ezama ukubuyela ngaphakathi. WoNkulunkulu yiba nomusa. Futhi njengoba ngithethisa odadewethu kulobu busuku Nkosi, babazi ukuthi emuva lapho ekuqaleni, lapho kuqala ngakho kwakungu-Eva, futhi nakho futhi ivangeli liyangena ngezwi nokuthi wakwenza kanjani lokho akwenza. Futhi bukani namuhla ngokuzindla, bukani unina akucabangayo kwakuhlukile, iBhayibheli lifanayo. Nkulunkulu abafowethu, njengoba ngikhulumile nabo ngesankathi Nkosi, ngiyashisekela ngiyabathanda, uyazi ngiyabathanda Nkosi, ngifake iminyaka engamashumi amathathu lapha ngenxa yabo. Futhi uliqinisile izwi lakho nakho konke okunye Nkosi, angazi ukuthi yini enye ngifanele ngiyenze, kepha lapho ngibona ibandla engilithandayo, ibandla lePentecostali lelo elime ngemuva kwami futhi langesekela, uNkulunkulu nguthando lobuKristu olukwenza usike ububi busuke kulo, uthando olwenza wenze lokho baba, uyazi yilo. Futhi ngizama ukutshela abantu, ningazami ukuphumela phandle lapho ukwenza lezi zinto. Nikuqondisiwe futhi sichanyuseliwe ngaphandle ngezivumo khona zethu ezehlukene nezinto esizingenise ebandleni, nokusuka ezinsukwini zezimangaliso, ukusuka ekuphulukiseni ngokaNkulunkulu, ukusuka endleleni abantu abebefanele baziphathe ngayo nokugqoka. Futhi wenze isivumelwane no-Adamu nesisodwa no-Eva, wabeka isivumelwane esihlukile nokwehlukile ngakho konke, futhi kwashiwo ukuthi kwakungalungile kuba wesifazane kuba ziphathiswa kwendoda, uzoba nobufazane ufanele abe nobufazane hayi ubudoda. Futhi namhlanje uzama ukuba nobudoda, indoda ubufazane. Nkosi nana kulokhu khona lapha ezinsukwini zokugcina, khona lapho kwini lasentshonalanga, khona lapha ekupheleni kwempucuko, sitshela besifazane benza khona kanye ukonakala njengoba bakwenza ekuqaleni. Futhi nakho kungene phakathi kodadewethu, wo Nkulunkulu, ukuthi nje lokho kwephula inhliziyo yami Nkosi. Futhi ngiyazi uma kwenza mina isoni ngizizwe ngaleyo ndlela, kwenzani kuwe ukubona ukuthi lokho kuba kanjani uNkulunkulukazi? Na lobu bukhazikhazi obumangalisayo baseHollywood besono, futhi kwakuvamise ukuba kube kokungalungile ukuba bona baye emibukisweni yezithombe, khona ke udeveli wakuphosa ngqo endlini yabo, nalo lonke uhlobo lwezinhlelo ezingahlungiwe nenhlamba emgwaqeni. Futhi wo Nkulunkulu, yisikhathi sokuhlanya, yisikhathi sokuguliswa yimizwa, yisikhathi lapho umuntu engeke ame futhi alalele futhi ahlole, futhi ngaphansi kwamadlingozi nokunye nokunye basazisho ukuthi bayinzalo ka-Abrahama, uNkulunkulu washo ukuthi uyoba njalo. Imimoya iyosendelana kakhulu ezinsukwini zokugcina nokuzifanisa kuze kucishe kukhohlise abakhethiweyo uma bekungenzeka. Futhi nakho uNkulunkulu ungavumeli laba bantu, ungavumeli noyedwa enze lokho. Ngiyacela baba, ngiyabakhulekela ngamunye egameni leNkosi uJesu siphe khona. Manje sisakhothemisa amakhanda ethu, ngiyonenzela noma yini. Futhi uma ngiklabalasela abantu kuba nje ngibe nesihluku, uNkulunkulu akasoze abe nami. Angikufanele ukuba lapha, ngifanele ukuba ngaphandle lapha yako enye indawo, ngigawula izinkuni noma kuthize. Kodwa bangani, lokho kuyiqiniso, kuhleleni futhi bone uma kungesiwo umbhalo, futhi bekufanele kwembulwe kulolu usuku lokugcina. manje ngabe niqothe ngokwanele na ngabe ngempela ezantsi ngaphansi kwalolokwekwe lwangaphandle ngabe kukhona ukuthile okwangoqobo ngempela ngawe ukuthi uzimisele ukuvuma ukuthi unephutha na ngikathi wonke amakhanda sekotheme yonke inhliziyo nokuzinikele ukujulile kunesizotha ungasiphakamisa isandla sakho ukuthi ngikhulekele futhi Branham nginephutha ngomusa kaNkulunkulu ngizokulungisa uNkulunkulu ubusise wena kunjalo uphakamisa isandla sakho uyasibona kovulanda basestezi uNkulunkulu uyakubona phakamisani izele zenu ngabe nini yilokho ke manje lapha komunye wenu besifazane abahlezi lapha abanezinwele ezifishane futhi anisiphakamisile isandla senu yini indaba ngani na ninephutha ningazami ukuhlangana noNkulunkulu kanjalo nizolahlwa ngokuqinisekile njengoba ngimi kuleli pulpiti Niqonde ukuthi ibandla lePentecostal selingene esimweni ezinjalo ukuthi selibe nonya kakhulu selize laba namahloni ukuvuma ukuthi linephutha na ningakwenzi lokho uNkulunkulu abe nomusa kini Ngiyakhole yibali nokukholwa angilinde futhi uNkulunkulu kubusise lapha yasithandwa uNkulunkulu kubusise dede wethu lokho kuhle phakamisa lokho uNkulunkulu kubusise kunjalo ungahle ukuvume manje ekuseni kungenzeka ukuthi isikhathi sesedlule kakhulu ihora ukusuka manje kungahle kuba isikhathi sesedlule kakhulu uNkulunkulu kubusise lobo ubuqotho uNkulunkulu kubusise uthi nginephutha kuthatha umuntu ngempela ukuvuma ukuthi banephutha le Ayo yinto yangoqobo.
God bless you lady, God bless you lady, God bless you. That's right.
uNkulunkulu kubusise nenekazi uNkulunkulu kubusise nenekazi uNkulunkulu kubusise kulungile yebo qhubekani nikhuleke uNkulunkulu kubusise uma ngigetsha ukubona isandla sakho akagetshi uyayazi yonke imicabango esengqondweni yakho kunjalo impela uNkulunkulu kubusise ngiyazibona isandla sakho lokho kuhle uNkulunkulu kubusise ntombi uNkulunkulu kubusise dadewethu wethu lokho kuhle uNkulunkulu kubusise lapho ntombi yebo ijika lemigwaqo yempilo ngaphambi kokuba lezi zinto ezindala zenze unya enhliziyweni yakho esentsha phendukele kuNkulunkulu manje sithandwa kunjalo kwenze lenindodakazi encane lapha yayicishe ibe ngutanga yakho uNkulunkulu kubusise sithandwa uNkulunkulu kubusise yebo uNkulunkulu kubusise dadewethu wethu uthi wani ngawe mfowethu na ngiyakuthi ubukela wena ovumela umkakho aziphathe kanjalo futhi agqoke izikhindi futhi agqoke kanjalo futhi angene emgwaqeni uzibiza ngendodana kaNkulunkulu na wona mahloni ngawe na uNkulunkulu kubusise uNkulunkulu kubusise mnumzane uNkulunkulu kubusise kunjalo vuma ukuthi nephutha ya uma ufihle isono sakhe akayi kuphumelela uvuma isono sakhe uya kuthola umusa uNkulunkulu kubusise umunye na emuva kuvulando sesitezi phezulu lapho kuvulando sesitezi uyakubona phezulu lapho wazi wonke umcabango osenhliziyweni yakho manje phakamisani amakhanda enu umzuzu nje ngithi kukhona abanye abangamashumi amahlanu noma amashumi ayisithupha kuleli gumbi abaphakamise izandla zabo abancane nabadala ngiyabonga lelo yininikazi langempela nomnumzane ohlempekile ngiyalithakasela kukhona amathemba enu uma nithanda ukuvuma ukuthi ninephuza ngaphambi kokuba ngenze ukubizela ikathare ngizokhulekela lamaduku babo sezulwini lamaduku amele abantu abagulayo omama nobaba abalindile abantwana ngesinye isikhathi siyafundisa ebhayibhelini ukuthi bathathe emzimbeni kaPawulu ongcwele amaduku nezinto wangu abantu bambona bazi ukuthi umoya kaNkulunkulu wawukuye Paul wakhumbula ukuthi uElisha watshela uSifazane waseShunemi watshela uGehazi thatha loludondolo bese uhamba ulubeke phezulu komntwana wayazi ukuthi akuthintayo kubusisiwe uPaul bathatha emzimbeni wakhe amaduku nezindwangu nemimoya engcolile yaphuma kubantu izifo zasuka manje Nkosi asisuye uPaul ongcwele kodwa uzenguye uNkulunkulu uNkulunkulu ufanayo ngelingilanga uIsrayeli wayesendeleni yakhe ngo esemqeni yomsebenzi eya ezweni lezithembiso futhi into ethize yakunqamula ukusuka ezweni elithenjisiwe ulwandle olubomvu omunye umbhalo wathi uNkulunkulu wabuka phansi ngaleyo nsika yomlilo ngamehlo athukuthele nolwandle lwesaba lwagindikela emuva izindonga zalo futhi lwavula indlela yomile yokuba uIsrayeli awelele ngaphesheya ezweni lezithembiso uNkulunkulu lapho lamaduku eyiswa kwabagulayo abahluphekile bakathi uNkulunkulu wasezulwini angabuka phansi ngegazi lendodana yakhe uqobo bakathi udeveli ubambe labo bantu abagulayo angesaba futhi asuke lapho lamaduku ezimpawu zalomhlangano kulobo busuku lapho yizwi neqiniso sekufezekisiwe abagulayo abahluphekile bephilisiwe izinhliziyo eziphukile futhi izehlela ezansi endlini yembumbi emizuzwini embalwa sipho ukuthi udeveli uzohamba futhi abantu bazowelela ngaphesheya kulelozwe lempilo enhle uNkulunkulu abethembisa lona ngithumela lamaduku egameni likaJesu Kristu ngaleyo njongo amen futhi uNkulunkulu uyayazi inhliziyo yakho uyasazi isimo sakho ukukhombisa nje futhi angeke ngilitshele kunesixuku esikhulu sabantu phakathi lapha esingaziphakamisanga isandla sabo abebefanele ngabe basiphakamisile manje uma nginibizela ngoku lomsamo ngisho ukuthi beningobani kuzolimaza imizwa yomunye umuntu manje ningibonile ngikwenza lokho kaningi ngitholile ukuthi uJesu wathi ukhulu nokolo makukhule ndawonye izingelosi zizofika bese zibopha ukhula futhi zimshise kuqala futhi isikhathi sokubopha manje bonke bangena kumfela ndawonye wamabandla wonke amahlelo kunjalo kunjalo inhlangano yamazwe umkhandi wamabandla lonke ihlelo lidonsela phakathi ngo into enkulu iqhubeka wonke abuyele Roma njengoba nje bethembisa umfanekiso kuso isilo amandla umfela ndawonye wamabandla bona ncamashi uNkulunkulu athi kuyokwenzeka nakho lapho bekhona bekudedela uhambe futhi bekutshela ukuthi kulungile kwenza lokho futhi bayesaba ukusho noma yini ngakho besaba ukuthi izokwephula ithikithi lokudla endaweni ethile ake ngilitshela ukuthi ize mfowethu dadewethu uNkulunkulu akembule kini ukuthi ngiyanithanda akusikhona ukwehluka ungukwethembeka ungathathi ishansi eyodwa ungeke ubhijime elambili elibomvu ngenxa yomzimba wakho kuthiwani ngomphefumulo wakho na ungaleqi elilodwa lamalambu abomvu kaNkulunkulu abanye benu yakula khola ngayo yonke inhliziyo yakho omunye ushisekele into ethize yiba nokukhola nje nizokukhombisa noma ngabe ngempela yena noma ngabe kuliqiniso noma khabo uAbrahama ngiyakumbula ukuthi ingelosi ifika kuye nokuthi yenzani na bonani uma kuyinto efanayo nandinenekazi lincane lihlezi khona lapha khona phandle lapha linomdlavuza linesikhwama esinobomvu futhi belisenhla ukuyohlinzwa liyangibuka manje nalobo buhlalu obubomvu entengeni yalo uvela ePortland kodwa uma uzo uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho kunjalo niyabo angikwazi siyizihambi kodwa lele iqiniso manje ungahlala kanjani lapho nokukholwa okwanele ukuthinta ingubo kaKristu lapho leyo ngelosi yokukhanya iza phezu kwakho kanjalo musa kaNkulunkulu na yemukele nenekazi ikhole hayi lokho kuphela kodwa kholwa lonke ivangeli lapho kuthezwe sifazane uthezi ngemuva ngqo lapha buka lapha nenekazi uphethwe inkathazo yenanzi khona ngayo yonke inhliziyo yakho yebo isihambi kimi kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho futhi usinda kunendoda ehlezi ngakuwe izofanele iye ekhaya angeke ihlale isikale eside kakhulu inenkathazo yezindlebe zayo inenkathazo nge ibini nomkhuhlane futhi ubangele ukukhwehlela ayikwazi ukudlula kuwo uhlobolwe inqwaba yezifo ezilakanyanayo ziyangena kunjalo mnumzane usebenza ohlobweni oluthile lomshini ofana nomcibisholo ojijelwayo noma into enjalo uzofanele ubuyele emsebenzini wakho ngiyesi ihambi kuwe uma lezi zinto ziyiqiniso phakamisa isandla sakho kulungile uma unokukholwa kwanele ukuthinta iNkosi Jesu kungani ungabi njengendoda yangempela futhi ukhole ngayo yonke inhliziyo yakho na kunenenikazi elihlezi emuva lapho linohlobo oluthile lwesifo sesikhumba ezandleni zalo alazi ngisho ukuthi yini udokotela kazi ngisho ukuthi kuyini selibe nakho eminyaka neminyaka wo lizokugeja ukuqinisekile nje njenge ezwe kosazana Daniels McDaniels nakho lapho okhona ida McDaniels kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho ngibazi usifazane ngikaze ngimbone kodwa nakho ukukhanya kuphezulu kwakhe yina uyakwazi futhi uyazi ukuthi unephutha uNkulunkulu wafanayo ukukhuluma ngabi ngalendlela ukukhuluma ngabi ngezwi manje wonke umuntu lapha obuqondayo ubukhona bubuka uNkulunkulu futhi waziyo ukuthi ubunephutha asize e-altare manje nginyukelani lapho mzuzu nje anginikhulekele uma wazi ukuthi ubunephutha futhi ufuna ukuvuma ukuthi unephutha ufuna ukuba ngumkristu wangempela kusukela manje kuqhubeka nginyukela lapho ngase-altare angifuni nje ukubiza igama lakho bekungeke kufane nobukristu phezulu lapho kuvulani osesitezi woza wehle leli yithuba lakho yehla manje woza e-altare uthi ngiyeza nkosi soni yenza indlela yakho e-altare leli kungahle kube yithuba lakho lokugcina ungeze manje ngekathi sisa iyokani idlala kamnandi ngiyeza nkosi ngiyeza manje kuwe kulungile wonke umuntu akacule manje ngiyeza nkosi ngiyeza manje ngingeza nayo yehlani niphume kuvulane sasitezi yehlani yenyukani kuthiwa ningani nilabantu enizisho ukuthi ningamakristu inzalo ka-Abrahama na uNkulunkulu libusise sifazane uNkulunkulu libusise bodade wethu yebo uNkulunkulu ngempela uzokuhlonipha uthembekile mhlawumbe umilusi wakhe wehlulekile ukukutshela lokho hamba uye ekhaya futhi uthole ibhayibheli lakho futhi uthole ukuthi ngabe kulukile yini nomachabo yazi ukuthi kulungile ngaphambi kokuthi ngisho noma yini nila besifazane bepentekostiyani beningeke liziphende ubuso nenzele noma yini akukho lutho ebhayibhelini mayelana nokuziphenda ubuso kuphela ujezebheli walungisa ubuso bakhe nezinto ngophende nezinto kodwa kukhona ebhayibhelini mayelana nokuba nezinwele ezinde kuyinto engavamile ukuba wesifazane ukuba ngisho akhuleke nekanda lakhe liphunguliwe agunde izinwele kuwe ngifuna kulungisana noNkulunkulu ebukhona neni ngenkathi yezalapha nawoza sukuma mele ngima ngezinyawo zakho bese uyetha uthi kuyeza ngizokwenza ukukhombisa ngifune yize lonke lazi ukuthi nginephutha futhi ngifune ukuba ngolungile ngaphambi kukaNkulunkulu wozani manje ngiyeza nkosi ngiyeza manje kuwe ngike Sanze kazini Vela Kopoze kari Futi wongu muntu Mina ngeza Kuna kuningi pande lapa ya kublani Yebo kunjalo Ngihlanze egazini lakho elakho poze Calvary kusekhona abantu abezayo qhubekani nje nikhuleke manje bangane ngisuke kakhulu ukuba ngivumise ngithole ukuthi yizwi lenza umsebenzi walo uma liphumela lapho ningamdabukisa umoya ngcwele kungahle kube yithuba lokugcina ozoke ube nalo Yethemba usilo uyazi ukuthi kwenzani ukukubona lapho uvuma ukuthi nephutha na uyasho kimi ukuthi kukhona ukuthilo kwangempela lapho ukuthi ngempela ufuna ukwenza kulungile manje nge okani nje kancane uma uthanda ngenkathingisa khuluma wozani bantu wozani nje ngo ngifune nibeni lokhu niza liyazi ukuthi laba bantu wenzeni na amaningi alawa ngamalungu ebandla aqashiwe futhi ayazi ukuthi ngingilikhulumile iqiniso hayi mina njengomose nje ngenkathi ehlela izansi lapho ukutshela abantu ngenkosi futhi inkosi ngaphansi kwaleyo nsika emlilo yaqinisa izwi futhi yakhombisa ukuthi yaliqinisile leyo nsika yomlilo efanayo ikhona lapha kanye nathi nguKristu ofanayo enze into efanayo onyakeni wabezizwe njengoba ethembisa kuwenza yile ngenza ngikukhole na ungawoqoba enhliziyweni yakho yini ekwenze wasukuma ngezinyawo zakho na ngoba kuthile bekukuzungezile kuthe kunephutha manje lawo bekunguNkulunkulu ngoba abanye benu bazizwa bephoxekile ukuma lapha kanjalo ngaphambi kwabantu emuva kokuvuma kodwa ukukhombisa ukuthi lento yangokoqobo ethe unephutha futhi yiza nezwi ngokwahlukanisa nge Ithikelelwe yini lezi ziphiwe ebandleni na? Siyini isipho sokuqala na? Yini into yokuqala na? Abapostoli, oyisithunywa senkolo, abaprofeti, abafundisi, abelusi, abavangeli, zonke ndawonye ezokuphelelisa ibandla. Futhi izwi lenkosi liza kuphi kubani na? Izwi lenkosi lafika kumprofeti njalo alikaze libuzwe. Hayi isiphiwo sokuprofeta, isiphiwo sokuprofeta sikwesinye. Bese ke kuba yesinye, umprofeti uyazalwa, umiselwe ngaphambili nguNkulunkulu. UJesu Kristu wayeyindodana kaNkulunkulu, indodana kaNkulunkulu emiselwe ngaphambili. UIsaya watshela uJohane, uJohane umpapathizi iminyaka engamakhulu ayisikhombisa leshumi nambili ngaphambi kokuba azale, waye yizwi lalowo omemezihlane. UNkulunkulu watshela uJeremiya, ungakabunjwa esizalweni sikanyoko, ngakwazi futhi ngakungcweliza futhi ngakugcoba kuba ube umprofethi wezizwe. Futhi uma ubona abaprofethi beqhamuka, ukwahlulela sekusondele. Manje kwahlulela kuqala endlini kaNkulunkulu nabantu bakaNkulunkulu. Manje sinephutha, senze iphutha, futhi ngiyakholwa ukuthi bona behlezi lapha kulobu busuku. Leyo yinzalo ka-Abrahama, futhi emiselwe ngaphambili ngempela ekukhanyeni kukaNkulunkulu ukukhanyisa phezu kwayo. Uma ukukhanya kuyishaya izoma, kukhona okuthize kumele kwenzeke. Nilapho manje, nilapha, asikhothamise amakhanda ethu futhi sivume iphutha lethu. Ngalo isoni, uma umile kuleli qembu lapho kungukuthi kukhona abanye, ngiyakutabukela. Kodwa izibusiso kuwe manje, ukwemukele, wakukholwa ngenhliziyo yakho yonke. Nina maKristu, nina besifazane owaziyo, ngiyakholwa, ningabesifazane abalungile. Nkulunkulu anibusise, ngiyakukholwa lokho. Nkulunkulu angawuzwakalisa umuzwa wenhliziyo yami kini. Angifuni ukuba nesihluku kuwe. Dade wethu, nginenkosikazi nami namantombazane amabili asemancane. Ngiyakuthanda njengodadewethu, futhi mfowethu bengingafuni ukulimaza imizwa yakho, kodwa kwesinye isikhathi ukushukunyiswa kuncane ngezwi kuya kusiza. Manje uma sinephutha, asisho ukuthi sinephutha, futhi kukhona umusa ocecimayo wethu kulobu busuku. Ozovuma amaphutha akhe, kukhona umusa wakhe. Ozofihla isono sakhe, akasoze aphumelele. Siyini sono sakho na? Ungungakholwa kwakho uma ukufihla ngaphansi. Futhi awu, ngilunge nje njengabo bonke abanye, unephutha, futhi awusoze waqhubekela phambili kunoma uhamba. Manje uzohlala ungaleyo ndlela, awusoze wadlilela phambili uze weqe leso sithiyo futhi ukulungise. Khumbula, ngeke kwenze, uzofanele uhambe phezu kwezwi likaNkulunkulu. Futhi inqobo nje, uma uphila uzohlala ukukhumbula lokhu usuku olude kunazo zonke oluphilile, uzolukhumbula kulobu busuku. Khumbulani, ngiyenitshele isho kanje Nkosi, bengihleli emahlathini kule ntambama ngikhuleka. Ukhulume kimi ngalokhu lapha, uthe kusho futhi ukubize futhi ngizokwenzela okuthile. Futhi nakho manje sikhuleke. Baba sezulwini, ngenhlonipho yokuzithoba nangobuqotho, kumi izoni kulezi zethameli njengamanje basukumile esihlalweni sabo futhi bakhuphukela lapha ukwenza nje ukuvuma. Kukhona amaKristu ezile enza ukuvuma kwawo. Nampo dadewethu abancane abayigugu ukuthi ukukhanya kubaneke kwanqamula kubo phansi le enhliziyweni yabo. Bayazi ukuthi bebenephutha, bayazi ukuthi iBhayibheli lifundisa lezo zinto, futhi bayavuma manje ukukuyeka konke. Lapha ngabafowethu abami, lapha abafowethu abayigugu, amadodana kaNkulunkulu ophilayo, wona ngesivumo kholo nezimo ezisivivi, abebezulazula ezweni, bayabuya kulobu busuku baba. Bayabuya ba nampa lapha manje baba, siyaqonda ukuthi ngenkathi bema ngezinyawo zabo baphulile. Bonke sesayethi bayasho ukuthi angeke ukhuphukele phezulu, ucindezelwe phansi, kodwa ngenkathi bephakamise izandla zabo futhi bahamba ngalendlela, bafakazisile ukuthi bekukhona umoya phakathi kubo ozokwenza isinqumo basenzele uKristu. Jesu, nanka amazwi akho Qobo, futhi ngizobacaphunela nje bona kuwe. Ngikunika laba bantu kulobu busuku njengenceku yakho. Ngenzile njengoba nje ungitshelile ukuba ngenze namhlanje emahlathini, futhi nakho impela nje okushilo ukuthi kuzokwenzeka. futhi kukhona ufakazi balezo zinto bamile lapha ukufakazisa ubukhona bakho bakho uhambile wanqamula kwizithameli utshela abantu ukuthi bebengobani nokuthi kuphi bakwenzile nokunye nokunye ukwazi abantu amagama nokuthi bebengobani nokuthi benzeni yini engalungile.
And now you said in your word,
futhi manje ushilo ezwini lakho ukuthi oyongivuma phambi kwabantu yena ngiyomvuma phambi kukababa wami nezingelosi ezingcwele onamahloni ngami phambi kwabantu ngiyoba namahloni ngaye phambi kukababa wami nezingelosi ezingcwele.
Now these sisters and these brothers,
manje labo dadewethu nalabo bafowethu bamile kulobu busuku ebukhoneni bamalungu abo nabelusi babo nabathandekayo babo ubusho ukuthi abanamahloni ngawe kodwa banamahloni ngendlela abenze ngayo. Manje ngineqiniso Nkosi ukuthi uyabathethelela wakwethembisa wathi oyovuma izono zakhe unomusa futhi bayakuvuma futhi bazoba nomusa futhi wena ongaphulukisa abagulayo futhi uthi akulula yini ukuthi izono zakho uthethelele zona njengokuthi thabatha uhlakali lwakho uhambe na. Ngiyazibiza lezi ngibabiza bonke Nkosi ngizamile ukukumela yonke le minyaka nezwi lakho futhi bakumele kulobu busuku futhi ngiyababiza ngiyabakhipha emihlathini yezwe futhi ngibethula kuwe Nkosi Jesu bayimikomele yomlayezo kulobu busuku yezwi likaNkulunkulu. Bagcine uNkulunkulu somandla ngaphansi kwamandla akho angcwele kwangathi bangakhula kwangathi ukukhanya kukaNkulunkulu kungabaneka phezulu empilweni yabo kwangathi labo besilisa labesifazane Nkosi bangaqala ukukhula emandleni nasemandleni kugcine kamoya ongcwele kwangathi into ethize ingenzeka ezoguqula amabadla abo honke nana nabo bonke omakhelwane lapho abakhona siphe khona Nkosi ngibanika wena bangabakho bayimiklomela yomhlangano kulobu busuku yezwi elishunyekeliwe ngibiza kuphila kwabo egameni likaJesu Kristu ngifuna ukuhlangana nabo ngakolunye uhlangothi lapho bengasayikufa babuyele emuva ebunsizweni nasebuntombini futhi futhi babe basha futhi bathandeke kuze kube phakade bangabakho baba bayimiklomela uNkulunkulu awunike indoda na yake uKristu Jesu ngamandla obukhona bakhe nezwi likaNkulunkulu bangabakho baba ngibanika wena egameni likaJesu Kristu futhi ngibiza konke ukuphila okumi lapha konke ukuvuma kuyamukelwa sonke isono sithethelelwe. Futhi wonke umuntu omi lapha ngikhulekela amandla kugqine kamoya ongcwele kubo ukuba wenze ukwenza lokho okulungile ukubasiza kuleli hora elimnyama lapho izwe ligcwele ubukhazikhazi futhi wonke uNkulunkulu ngisize kusase usuku ukukuletha kuhlanzekile futhi kucacile kubo Nkosi futhi basikeke basuka ebukhazikhazini balelizwe ukuthi bangahle ukele ukuhlakala noKristu yesikhathini sokufika kwakhe siphe khona baba siya kukholwa manje futhi sisakhothamise amakhanda ethu ngamunye wenu nine enimile ngezinyawo zenu ngikhole ukuthi nize ngenxa yosikizi ngoba nize ngaphansi kokumahadla ukushunyayelwa kwevangeli kusikayo kodwa niyakholwa ukuthi uJesu washo ukuthi akekho umuntu ongeza kimi ngaphandle kokuba ubaba wami yamdonse nako konke ubaba anginike khona kuyoza. Manje lelo yizi likaNkulunkulu eliqinisiwe watshela u-Abrahama wethembisa futhi wafunga esifungweni futhi lapha nilizwile iphimbo likaNkulunkulu kulobu busuku futhi lifika phezu kwalezo zisekelo nifanele nithethelelwe futhi nonke lemukeleni futhi nikhole ukuthi uNkulunkulu uyanithethelela ngokweduka kwenu futhi kusukela kulo busuku kuqhubeka ngomusa kaNkulunkulu nizophilela yena konke ukuphila kwenu futhi nenze konke lokho leli bhayibheli elikufundisayo ukuba nikwenze futhi niyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukunika umusa ukukwenza manje ngokunithethelela ngemuva lenu phakamisa isandla sakho uthi ngiyakukholwa ngayo yonke inhliziyo yami uNkulunkulu anibusise nonke nina maKristu uphandle lapho enizikhanyayo ngabo thanini kabonke uNkulunkulu ngabo. Asukusha futhi akabaki uNkulunkulu ngabo. Manje simene ngezinyawo zethu wonke umuntu. Ngifuna indlela ye ngiyamthanda ngiyamthanda ngoba ongithanda kuqala. Wangithengela insindiso eCalvary. Asicule sonke ke kanye manje wonke umuntu akacule izandla zethu ziphakeme kuNkulunkulu. Ngiyamthanda. Ngiyamthanda. Uba wangithanda kuqa. Wangithengelise ndeso emthini waseCalvary. Anizizwa ngempela nikolojiwe na izwi alithi ukuba nohlobo lokukukhuhla futhi likwenze uzizongcono na alikwenzi na aningikholwa ukuthi ngingungu ngingumkhohlisi niyangikholwa na niyangikholwa ukuthi ngiqinisile na ngiyabheka njengamanje leyo ngelozi yenkosi ebengiyibuka phezu kwabantu isishaya indingilizi ngongo kuzungeza phezu kwaleli qembu elimi khona lapha esimweni sesiphambano uNkulunkulu esezulwini isithombe sifanayo nina ngelozi eniyibona kuleso sithombe ikhona lapha manje phezu kwaleli qembu labantu izungeza nje ngilokhu ngiyibuka nje isuka endaweni iya endaweni ngiyakhola ngisho ukuthi konke ukugula okumi kuleso sixuku sekuhambile ngiyakukhola ngenhliziyo yami yonke ukuthi sonke isono sithethelelwe nje asixhawulane nje sisacula ngiyamthanda uthi ayibonga inkosi mthanda ngiyamthanda nguba wangithanda kuqa wangithengelise ndeso emthini waseCalvary. Manje simdumise nje sithi ayibonga inkosi ngiyakubonga inkosi Jesu siyakubonga inkosi ngokungenisa abantu ngenxa yezwi lakho ngibukhali njengenkembe zikanhlangothi zombili kodwa lahlulela imicabango yenhliziyo liyaqinisekisa lisoka izwe inyama izinto ezenze zisuke kubantu futhi libenze izityalo ezitsha kuKristu sikubonga kanjani baba siyakudumisa ngenhliziyo yethu yonke siyakubonga ngabo nkosi ongathi bangagcwaliswa ngomoya ongathi umoya ongcwele ungabathatha ubangenise ekulawuleni kwakhe futhi bangathi bekungabhoboka imvuselele emfeshini endala phakathi kwala mabandla nkosi ezoshanela konke kukhiphe emiphakathini yonke indawo ongomlilo ongamandla kaNkulunkulu sithumele iPentecost yangempela nkosi amandla ngempela kamoya emuva ezimpilweni zabantu siphe khona baba bangabakho ngobuso kaNkulunkulu bangabakho bayinzalo kaAbrahama ngokwezithembiso siphe khona nkosi bayalikhole izwi lakho noma yini ephambene ngokungathi yayingekho bayalikhole izwi ngoba bayinzalo kaAbrahama bangabakho baba ibandla elimisele ngaphambili ukuba likhanye osukwini lokugcina ngiyakubonga baba ngabo ngiyamthanda Ngamizani zani zani manje ekumdumiseni ngeya phezulu kavulana basasitezi kunjalo ngoba wangithanda kuqala 40